The Lord bless you.
Inkosi nibusise. Kuthatheka ngempela kimi kuyinhlanhla enkulu ukuba lapha kulokhu kusa. Bengikuyisibusiso esingalindelekile ngoba mina ucabanga ukuthi bengizoba nalenhlanhla yokuthi ngithole ukukhuluma ikakhulukazi kini nje ebesingakucabanga ebesingakubiza ngokuthi iqembu eliqokiwe abefundisi nabazalwane bami lapha abahambisana kulomhlangano nokwenza wenzeke. Bengilifune lelithuba lendlela ngithola ithuba ngesinye isikhathi ukuba ngichaze izinto engingazenzi emsamo ngoba nisezethamelini ezixubile lapho futhi ngihlangane nommeli lapha kulokhu kusa omunye wabazalwane osomabhizinisi abangamaKristu futhi izolo ebusuku bengikhuluma ngoZakewu kanye lapho niyazi ngenkathi uJesu wayese kwakulukhuni ukuba akholwe njengoba indaba encane esamdlalo wasesiteji yayinjalo ukuthi wayengesuye umprofethi kodwa ngenkathi uJesu ema phansi komuntu futhi wabheka phezulu wayesembiza ngegama wayesehla. Angizange nje ngisho ukuthi kwenzekani kuZakewu. Niyazi ukuthi kwenzekani kulowo mfona uba yilunga losomabhizinisi beFull Gospel. Nelunga lomkhandlu lapho kunjalo kusobala uJesu wayengeke abe nalutho olunye kodwa ivangeli eligcwele niyazi ngakho yena engosomabhizinisi leyo kwakuyingxenye yokwakho ngakho ubungakukhumbula lokho ke. Futhi ngakho ngangikhuluma ngolunye usuku nge enhla emhlanganweni wokugcina ngokuba necala lasenkantolo noJesu waletha noma uNkulunkulu wangeniswa ngezwi lakhe ngokwephulwa kwesithembiso abaningi benu ukuzwile. Futhi ngakho bengicabanga mayelana mhlawumbe nokunikeza lokho ngesonto ntambama leli cala lasenkantolo. Manje-ke lo mmeli lapha angahle akwazi ukungiqondisa kwengindlela yenqubo engihamba ngayo. Ngakho kodwa ngihlezi lapha kulokhu ukusa impela kuyinhlanhla. Bengiqalaza abangani abehlukene njengomfanyana lapha, umngani omncane lapha. Usanda kungibizela lapha ya futhi ubekhubazekile wathi mfoti Branham uma nje uzongitshela ukuthi ngingahamba ngiphume lapha yilokho kuphela engifuna ukwenze niyabo futhi ngacabanga nje kuthandeka kanjani niyabo kodwa niyabo lezi zinto zithe ukwehluka kancane kunalokho esingicabanga ukuthi zinjalo niyabo manje yilapho engicabanga khona ukuthi abaningi babazalwane uchezuka khona emzileni niyabo uNkulunkulu uyabadedela benze into ethize enokukholwa okuncane manje-ke bezwa ukuthi yonke into ababhampela kuyo bavele bayisho nje futhi yilokho kuphela kodwa niyabo ngingasho kanjani ukuthi isho kanje iNkosi aze angitshele kuqala na ngifanele ngibe nakho kuqala uma kungazange bengiyothi usho kanje uWilliam Branham kodwa lokho bekungesizi ngalutho kodwa niyabo manje uzofanele angitshele kuqala. Indoda yayishayela inyuka nge-ambulense nezingane futhi ngangibhizi ngempela yathi awu uma nje uzongitshela uze lapha futhi uthi ingane yami izosinda yilokho kuphela engifuna ukukwazi. Awu lokho kuthandeka kanjani pho kodwa ngakusho kanjani lokho ngize ngikwazi na niyabo. Uma abanye abantu bayaqhubeka nje ngokucabanga inkosi ngitshele ukuba ngenze lokhu awu lowo nguwe uqobo lwakho izikhathi eziningi niyabo ufanele ngempela ukubone futhi ukwazi bengingakwenza kanjani mina umfowethu Fox lapha asho into ethize ngaphandle uma eqotho na wathi umfowethu Branham washo ukuthi nokuthi futhi uma ngingakushongo lokho ungimangalela ngamanga ngokusho into engayishongo kodwa uma ngempela ngikushilo khona-ke ngifanele ngime ngemva kwakho. Ngakho nxa inkosi isho noma yini lokho kuyakwenza. Ngihlangane ne-Baptist encane lapha esikhashaneni esedlule futhi akasiyo i-Baptist. Ngicabanga ukuthi uyi-Baptist eyi-Pentecostal njengami. Futhi ungomunye umningizimu okahle omdala ngiyamphikisisa edla lo ice cream wase-Georgia kulokhu ukusa lapha lokho ama ngelana futhi ngakho wayengumunye walabo uhlobo oluphikelelayo niyazi futhi wayebhema osikelethi futhi enhle kakhulu ibaptist futhi nokho ngakho futhi wayenenqwaba yezinto ayeziqhuba futhi wayelokhu eqhubeka manje phandle lapha emhlanganweni yilabo ninabantu abantu benza lokho bona uqobo niyabo futhi uKristu eza emzimbeni wakhe niyabo manje angikulungise kahle lokho khona manje ngime nani nje umzizwana nje niyabo uKristu eza emzimbeni wakhe lokho aqondile mina nje angisiwe umzimba ngilunga nje yalowo mzimba niyabo nina ningcenye yalowo mzimba futhi ngomoya munye kwabaseKorinte bokuqala ishumi nantano kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili ngomoya munye thina sonke siphaphathizwe sibe mzimba munye singamalunga alowo mzimba sonke noma ngabe uyimethodist ibaptist iluthela okamunye okambili okamhlanu kumbe noma ngabe yini eninayo niyabo ngalowo moya munye sonke sisemzimbeni munye uma uNkulunkulu emukela okamunye phakathi nombono wakhe ongejwayelekile iChurch of God phakathi nombono wakhe ongejwayelekile iMethodist phakathi nomqondo wakhe ongejwayelekile iAssemblies phakathi nombono wakhe ongejwayelekile lokho kukuye nginabafowethu abayisishiyagalolunye futhi sonke sehlukile komunye kodwa sonke sin umzali ofanayo niyabo thina sonke singo Branham manje abafowethu ngingumzingeli ngiyakuthanda ukuzingela nokudoba bonke abanye abanandaba nakho bathanda ukudlala igalofu nezinto ezinjalo kodwa hayi mina niyabo lokho ngokunge ngokungejwayeleki kwami kodwa nokho baba wabo ungubaba wami niyabo kodwa sonke siyavumelana uma sokufika kubabhayi lowo nguye kuphela ubabhayi wethu futhi leyo ndlela esiyenzayo futhi manje bukani ibandla selibe niyabo nje liyakhula njengoba nje bengizokhuluma kulo busuku phezu kokuthi ukwembulo kwaNkulunkulu oyedwa weqiniso kodwa ngicabanga ukuthi kuzothatha isikhathi esithe ukuba side kakhulu wana ngaphela abantu emva cishe kwesiyagalulunye ngo bathola ukuyaluyaluza ngicabange ukuthi ngizolinda nje kuze kube ngesinye isikhathi eTabernacle nginenye into engondweni yami mhlawumbe yalobusuku ukuletha umlayezo wesindiso yilokho esikuzamayo lokho ngokwethu esizama ukukwenza lapha manje ninabafowethu abangabefundisi siphuthelwe ukuphilisa ngokankulunkulu njengodokotela Bosworth omdala osanda kuya ekhaya enkazimulweni ezansi lapha maduze nje wayevamise ukuthi ukuphilisa ngokankulunkulu kuyisicupho osibeka ewukwini awuyikhombisi neze inhlanzi iwuku uyikhombisa isicupho izithela esicuphweni bese ithola iwuku ngakho ileyo ndlela okungayo ukuphilisa ngokankulunkulu ukudonsa ukunaka nje niyabo futhi manje ke insindiso yilokho esikufunayo sifuna amandla omzimba kaKristu niyabo futhi zonke ezezinhlangano zenu ezihlukene ezinye angikho kakhulu kangako emhlanganweni ukuthi nje ngingowale ngagcotshwa iBaptist kwasekuthi ke ngenkathi ngizwa ngamaPentecostal ngacabanga hey yini le ngacabanga yilokho engizojoyinana nakho ngiza ngapha basakazeke nje njengoba amaBaptist injalo futhi nje zonke izinhlobo zezinto ezehlukene futhi onke aye ngacabanga awu manje angizukujoyina nalinye lawo ngizoma ngo phakathi kwawo bese ngiwagaxa onke bese ngithi singabafowethu futhi niyabo inqubo esivimbelayo ukuba sibe yilokho yilokho engiphikisana nakho inqubo leyo niyabo futhi leso sizathu ngikanye neqembu elilodwa nalelo ngosomabhizinisi beFull Gospel niyabo sifuna okwelula ithende lethu kangako lizothatha yonke into onke niyabo wonke umuntu sonke singabafowethu niyabo sonke singabafowethu kuKristu manje omunye wabachasi bami abakhulu kunawo bonke iAssemblies neUnited neFoursquare neChurch of God nabo bonke labo bazalwane baphumelela ukuba babe ngamadoda angempela manje kuyini na uKristu eza emzimbeni wakhe uKristu uyizwi sonke siyazi ukuthi ugcobo ngoKristu oluza phezu kwezwi olwenza izwi liphile kunjalo na lolo lugcobo uKristu lugcobo umoya oza phezu kwezi ophilisa izwi ukulenza liphile manje izwi lisenhliziyweni yakho ukholelwa ekuphiliseni kukaNkulunkulu noma yini okunye niyabo noKristu ugcobo luza emzimbeni wakhe niyakubona ukuxhumana lapho na njengendoda nomfazi nje ukuba babe munye manje ibandla lizofanele lifinyelele enkonzweni kuze kuthi ibandla noKristu babe munye ngagcoba nina ngazo zonke izibusiso esisebhayibhelini sonke singesenu yonke into ethenjiswe ngalonyaka ingeyeni uma sishiya noma yeni ngaphandle niyabo manje-ke uma ugcobo lushaya kulokho kuzoligcoba kulapha nje njenge ngisebenzisa lokhu njengesibonelo sokwenza kunemfundiso ebizwa ngokuthi imfundiso yesivivane kodwa ningalokuthi nifake lokho embonweni wenu ukuthi ngikholelwa ezifundisweni zesivivane ngiyakholelwa ebhayibhelini niyabo futhi nakuba ngiyakholwa ukuthi ingxenye yesivivane yabamba iqhaza elithize kuso ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waloba amabhayibheli amathathu waloba elilodwa ezibhakabhakeni okuyizodiyaki umgamu wezulu eliphezulu noma ubani uyakwazi lokho uJobe wakhuluma ngakho ini bukani izodiyaki isuka iqale ngentombi iphetha ngengonyama ibhubezi ufika kanjalo-ke kuqala ngentombi owakhe wokugcina ufika ulandele kuzoba ingonyama ibhubesi niyabo efika njengengonyama yesizwe sakwaJuda nakho konke manje-ke izinhlanzi eziphambene esikukho manje unyaka womdlavuza nayo yonke into gonke kuyakhuluma kodwa khohlwa yikho niyabo lelo akusilo ibhayibheli lenu manje-ke izivivane impela ukuthi zazidwetshwa kanjani itshe eliyinhloko lenqatshwa noma kunjalo lelo akusilona ibhayibheli lenu manje-ke uNkulunkulu waliloba ngamazwi uJesu ufika kathathu kanye ufikele ukuhlenga umkakhe isikhathi esilandelayo ufikele ukumhlwitha isikhathi esilandelayo ufika naye ukufika okuthathu niyabo yonke into njengoyise indodana nomoya ongcwele niyabo konke yonke into isesithathwini isayensi yezibalo zebhayibheli iphelele uma uyigcina kahle leyo sayensi yezibalo ungayigcina kahle indaba yakho uyabo kodwa uma uthezuka esayensini yezibalo uzoba esithombeni sakho inkomazi icosha utshani esicongweni sesihlahla ngakho kungeke kubukeke kahle niyabo hlalani esayensini yezibalo niyabo zebhayibheli bese nisikhipha kahle manje bengikhuluma ngalona lapha osemncane umfo obukeka ekahle hlezi lapha yena wayelokhu eza njalo wayebeka igama lakhe ngenqophiswano yangasese awu ngenkathi enza lokho khona-ke ulinda isikhathi eside kwaze kwathi ekugcineni isikhathi sakhe siyafika nangefika manje engqophiswaneni yangasese akunjengalokhu niyabo akusikho kuhlala emhlanganweni njengoba senza lapha nizolinda inkosi ize ikhulume futhi inikhombise ukuthi yenzani ini awu akuzange wayengasoze isikhathi sakhe sasizophela awu wayengatheneki amandla wavele nje wabeka igama lakhe phansi enzela omunye ngakho kwathi egcineni kwasebenza phansi ngamakhulu ambalwa kwaze kwafika kuye futhi manje-ke ngolunye usuku ehlezi endaweni wayezama wayethatha yonke imibono ephathelene nokusebenza kwengqondo ayengayithatha ukubeka labo sikelithi phansi futhi wayengakwenzi kodwa ngolunye usuku kuyafika isho kanje inkosi kwakuyilokho-ke lokho kwaba ngokugcina kwakho futhi ngakho nango ehlezi kulokhu ukusa yebo ngakho siyabonga ngalokho manje ake nginikeze nje izwi elincane lokukhuza umzuzu uma kulungile kuthatha lesi sikhathi ngicabanga ngibhekisisa iwashi elikhulu lapho ngeleshumi nqo sifanele ngabe sesiphumile ngiqondile ngizwe ngumvini wama-grape emizuzwini embalwa edlule futhi nje ngifana nesitimela samafulaha kade ngisonteka futhi ngiyakhumbula ukuqala ngenkathi ngiqala ukushumayela futhi ngangisengumncane umshumayeli wamabhaptisti ngangigodla lelo bhayibheli ekhwapheni lami futhi ngangicabanga ukuthi nje ngangingumshumayeli wangempela omunye uthi ungumshumayeli na ngathi impela yebo mnumzane nginguye ngempela futhi kungikhumbuza ngisengumfana phandle eplazini ubaba wami wayengumgibeli futhi ufundisa amahashi futhi alandele umdlalo okugibela ukuba afundise amahashi kanjalo njalo waye ngumgibeli okahle ngempela awu ngacabanga ukuba indodana yakhe impela ngange ngumgibeli nami ngakho ngange ubabayi wayesuke ekude phandle ngimuva kweplaza namahashi akhe niyazi futhi ngangikhipha ihashi elidala lokulima niyazi selidala futhi selidiyazela ligongobele futhi likhathele futhi sasinomkhombe wamanzi umdala owawugwedwe ogodweni bangaki abake babona owodwa walowo na awu ningabakwiphi ingxenye yeKentucky empeleni na futhi ngakho futhi sasivame ukwehlela lapho futhi sithole ukutinyelwa ezinyosi zothu niyazi ziza futhi zizokha amanzi azo nezinto ngakho ngangibuka bese ngibona ubabayi enza umjikelezo wakhe ensimini yombila emumva le ngemumva ngangingena bese ngithatha isihlalo sakhe sehashi nokuluthukela ongagcwala isandla niyazi bese ngiwushutheka esihlalweni sehashi ngiphakamise ibhande lokubopha isihlalo sehashi bese ngigibela kuso nalelo hashi eselilidala bandla abafowethu abancane behlezi bezungeze konke lapho bempompoloza ligibele pili ligibele niyazi nehashi bandla likhathele kakhulu lalingakwazi ngisho nokuphakamisa izinyawo zalo emhlabathini niyazi qishi qishi ngacabanga ndoda ngabe ngingumgibeli ngangifunde eziningi kakhulu izindaba zasentshonalanga kwakuyilokho ke ngakho ngacabanga mhlawumbe niyazi awu niyazi ngine ngoliyosuku nganquma ukuthi babe ngidinga phandle entshonalanga ukuyofundisa amahashi abo niyazi futhi mina qishe ngineminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala babefanele babe nami imisebenzi yami wawudingeka ngakho ngaphuma ngqo ngesinyelela futhi ngaphuma ngaya entshonalanga futhi ngazama ukuzithengela ipheya lesikhumba esivikela imilenze ngangingumfo osemncanyana niyazi futhi ngangicabanga ukuthi nokuhle kwakuno ARIZONA nekhanda lejongosi kukho manje ohe lokho kuhle inkathi ngizifaka ngangibukeka nginjengenye lezi zinkukhu ezincane ezifundiswe ukulwa niyazi kuna lezo zipaphe zonke angikwazanga ukuhamba nezinto ngakho ngavele nje ngazithengela ipheya lika Levis ngacabanga awu ngizogibela isihlalo sehashi sesiliva ngizophuma futhi ngizitholele okunye ngizohlala phandle lapho futhi ngilinde baze bakhiphe lawo mahashi aboshelwayo kunabanye balabobafo abathola ukuwiswa ngizobakhombisa ukuthi agitshelwa kanjani ubabayi wami ungumgibeli ngakho ngakhwela othangweni babezofundisela phakathi amanye amahashi ngase ngibuka lapha ya esibayaneni ngase ngibona leyo migulukudu phakathi lapho lokho hey owawungeke ngisho uphose phakathi folish kulo ayimidlwembe kakhulu ayengalidli ngakho ngacabanga awusho angazi lelo alibukeki lifana lelo hashi elidala lokulima engaligibela ngakho ngalibuka isikhashana emva kwesikhashana babe nelilodwa lapho ababilibiza ngokuthi umgulukudu waseKansas ngakho balikhipha ihashi elikhulukazi eliqatha cishe izandla eziyishumi nesikhombisa kulo lalihashi ngempela ngakho babeka kwakunendoda ekahle lapho ifake yonke inyumfoma yayo enkulu nayo yonke into amantombazane onke eyivayizela yayincweti ngempela ngayibuka lapho iphuma emotweni yayo bathi le ndoda ingaligibela leli hashi ngakho balifaka emhubheni yase yenyukela lapho yase ilifaka isihlalo yahlala esihlalweni sayo bavula isango he ohe bese kutshikiza okubili nenhlanzi ethamela ilanga futhi lalibukeka sengathi lalingasintshinga phezu kwenyanga isihlalo angikaze ngiyibone into enje awu abathola nayo bathatha ihashi neambulensi yathatha umgibeli naku kufika umnemezi ngakhona niyazi wathi ngizonika noma imuphi umlisa lapha amadola ngamakhulu amahlanu ongahlala kulo imizuzwana engamashumi ayisithupha Wetha ngo ngomuga angazi ukuthi kwazi kwaba kanjani wangikhetha ngo ngihlezi lapho ngihlezi nje phezulu lapho nakho konke lokhu ukuba ikhawa elidala elonakala ubuhle niyazi imilenze yami wawungakhobeki noma lutho kodwa ngangicabanga ukuthi ngangingumgibeli wangempela ngangikwazi ukuhlala lapho nabo ngangihlanganyela nabo niyazi isigqoko sami sihlezi emva kwekhanda lami ngangithi angibe neminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala ngiqagele ngiqalaza kanjalo uyafika wathi ungumgibeli na ngase ngithi qhapha umnumzane ngabe ngumshumayeli omncane wamabhaptisti angivamise ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wayengibizele ukuba ngumvikeli wezwi yabo wayevikela ukukhola ngolunye usuku ngangingale eSt Louis eMissouri ngase ngiya emhlanganweni wethende futhi ngagijimela kuRobert David ongumshumayeli wePentecostal ngahlala phezulu emsamo naye ndoda leyo ndoda yayishumayela ize ibe hlaza sibhakabhaka ebusweni futhi igqobisa amadolo ayo kanye kanye bese ibamba umoya wawungayizwa ebangeni elizindlu ezimbili zedolobha futhi ibe yenyuka ishumayela wayesethi omunye ngumshumayeli na ngathi qhaba umnumzane ufike phakathi kwabantu ePentecostal angisho okuningi ngokuba ngumshumayeli nganginalokho njengoba kwakunjalo ngehashi nyabo ngithi nje qhabo inkosi yangibizela ukukhulekela abantwana bayo abagulayo ngakho ngiyabo ngakho siyajabula ukuba lapha kulokhu okusa kulokhu sisesemcabangweni wokugibela ngiyayithanda impilo yokuphumela ngaphandle yilapho engathola khona uNkulunkulu futhi ngangivame ukwelusa kancanyana impela eColorado nginyukele lapho manje ngivame ukugibela ngiqoqa izinkomo nokunye nokunye sasine enhla emfuleni iTroublesome manje isikhathi esiningi ngime lapho ngaseceleni kwesango nenkathi sasine ukuqoqa izinkomo uqoqa izinkomo into yasahlobo kuthumela izinkomo enhla inhlangano yama Hereford idlisa esigodini uvuse amathani amabili folishi unelungelo noma iplazi lakho lezinkomo ukubeka inkomazi esathini nabanye babo unamakhulu omhlambi ngoba banalapho abakwazi khona ukunisela ngenkasa ezansi lapho banaleyo umfunda yasendle bese kuthi ke okwe njalo entwasahlobo uma beqhubela lezo zinkomo enhla esathini enhla lapho umqaphi uma lapho futhi ubala lezo zinkomo bese ebhekisisa izimpawu zona ngayinye zishawe uphawu iqembu elincane engangilisebenzela lalingenazo eziningi kakhulu cishe ikhulu namashumi amahlanu mhlambi ongamakhulu amabili uphawu olincane oluyisisekelo esi milenze mithathu namagrime iba idiamond ba babecishe babe nomhlambi ongamakhulu ayishumi nanhlanu kodwa kunento eyodwa engangiqaphela njalo ngenkathi ngimi lapho emva kokuba sesenyusele izinkomo lapho nomqaphi ame othangweni lwezibuko lolo lungolokuvimbela izinkomo zingangeni futhi empahleni engeyomuntu yedwa ngangivame ukuhlala lapho futhi ngigaxe umlenze wami ophondweni lesikhalo sehashi bese ngibhekisisa lowo mqaphi futhi wayebhekisisa lezo zinkomo zedlula ame lapho onke amankomazi ayedlula wawufanele uwahlole uyaqaphela wayengalunaki kakhulu uphawu olwalukuwo kodwa kunento eyodwa ngempela ayeyibhekisisa lelo kwakuyicici legazi niyabo ngoba ungeke wafaka lutho lapho ngenxa yohlobo ugcina ulayini wohlobo ukahle niyabo akukho lutho kodwa iHereford yangoqobo eyayingangena kulelo paki lelo paki akukho lutho kodwa iHereford yayifanele ibe necici legazi ukukhombisa ukuthi yahlolwa futhi yayinecici legazi ukukhombisa ukuthi kwakuyiHereford ngicabanga ukuthi ileyo ndlela ukuqoqo okukhulu okuyoba ngayo akayi kusibuza ukuthi ngabe sasi assembly kumbe noma ngabe sasiyi Foursquare uzobheka lelo cici legazi akunandaba no Paul wethu sizobhekisisa icici legazi ngibona igazi Mina ngijabula kakhulu ukuba ngimataniswe nabantu abanje njengalabo kulokhu kusa. Inkosi nibusise kakhulu ngempela manje sengihlalile ngixoxa nani isikhathi sami singaphela. Ngifuna ukufunda izwi lenkosi ngoba kukho inkonzo ephelele ngaphandle kokufundwa kwezwi. Manje asiphenye ngale emibhalweni lapha nemicabango embalo nje engiyikhiphe ngayilayinisa. Ngangivame ukuthi ngicabange ngezinto engangizozisho ngaphandle ngisho kokuba ngibhale inothi. Kodwa selokhu ngedlule amashumi amabili nanhlanu okwesibili angisakucabangi njengoba ngangivame ukwenza. Ngakho ngidingeka ukuba ngithi ukwenza inothi ngibhale phansi indikimba yami engizokusho futhi ngicabange ngakho. Bese ke ngicabanga futhi okuningana. Ngangise ngumfanyana ngaleyo nkathi ngangibhaceka nje njengokudubula nge-shotgun. Niyabo kodwa manje usufanele ukwenze kube ngunqamula juqu. Abantu beza ukuzongizwa ngoba nje ngangingumfana ongumshumayeli lena sekuyiminyaka engamashumi amathathu nantathu emva kwepulpit kimi. Kodwa manje ngihlangana namadoda amakhulu njengalawo engihlezi phambi kwawo kulokhu kusa. Ufanele ushaye esikhonkosini, kufanele kube yizwi. Ngikhumbula umshumayeli wamabhaptisti omdala owangigcobayo. Ngiyasikhumbula isikhathi sami sokuqala ukuba ngishumayele. Ngangivele ngikhale nje futhi ngishaye phezu kwedesk nayo yonke into kanjalo. Nabanye besifazane asebekhulile bedlule futhi bangimbambathe emhlane bathi, "Oh sithandwa," futhi ngikhala, "Uzoba yinceku enkulu kuKristu." UDokotela Davis omdala ahlale lapho wayengibuka ngqo esweni ngathi, "Ngenze kanjani Dr. Davis na?" wathi, "Okubi kunakho konke engake ngakuzwa empilweni yami." Kwangithethisa, ngakho wayengummeli, ngakho wathi kimi kamumva wathi, "Woza ngapha lapho okuthathishelwa khona Billy." Wathi, "Billy, konke amadlingozi akho nakho konke odlule kukho," wathi wawuzama nje ukuziphathisa okumshumayeli. Wathi, "Ngathola into efanayo ngenkathi ngiba ngummeli." Wathi, "Icala lami lokuqala laliyicala lesahlukaniso," futhi wathi, "Ngempela lalingenandawo hlobo." Kodwa wathi, "Ngathi kulona wesifazane ohluphekelayo," ngakhala futhi ngagijima nezinyembezi zami. Wayesethi, "Ngilona wesifazane omncane ohluphekelayo, umyeni wakhe wenza ukuthi nokuthi nezinto." Wayesethi, "Ngathola into efanayo engikunika yona." Ngase ngicabanga ukuthi kungaba yinto enhle. Wathi, "Into yokuqala uyazi." Ngakho omunye ummeli washaya ideski, wayesethi, "Mehluleli, wena okumkhulu mnumzane, iyomela kuze kube nini lo mbhedo enkantolo yakho na?" Niyabo, wathi, "Akakasho neyodwa into ukuvikela umuntu namanje, akukho neyodwa ingxenye yomthetho." Uyakhala nje futhi ugcuma uya phansi naphezulu. Wathi, "Uyazi ukuthini, lokho kwangibuhlisa futhi kwangibuyisela lapho engingakwazi khona." Wathi, "Manje Billy, wawenza onke amadlingozi ukhala futhi ugqoma phansi naphezulu, kodwa awuzange ulethe neyodwa into yombhalo ngempela enikeza izinto zesisekelo." Ngakho kunjalo. Manje sidubula ngesibhamu, sizofanele sibekwe kwelamanqamu, sizofanele sishaye emhlulweni. Nkosi sisize manje njengoba silifunda sikwela kuJoshua isahluko seshumi, futhi ngizoqala evesini leshumi nambili, futhi ngifunde uJoshua weshumi eleshumi nambili wehlele evesini leshumi nane noma eleshumi nanhlanu. UJoshua wayesekhuluma enkosini mhla inkosi inikela ama-Amori phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Yathi ebusweni babakwa-Israyeli, "Langa, yima eGibhiyoni nawe nyanga esigodini sase-Ajaloni." Lase lima ilanga nenyanga yahlala, abantu baze baziphindiselela esitheni zabo. Akulotshiwe yini lokhu encwadini kaJasheri na? Ngakho ilanga lema phakathi nomkhathi, alisheshanga ukushona kungathi usuku lonke, futhi aluzange lube khona usuku olunjengalo ngaphambi noma ngasemva lokuba inkosi ililalele izwi lomuntu, ngokuba inkosi yamlwela u-Israyeli. Manje uma nizongixolela umzuzu, ngifuna ukuthatha indikimba lapha kulokhu kusa ngendaba yegama elilodwa. Manje wena uthi mfowethu Branham lokho aku lokho akusikho okwezethameli eziningi kakhulu lapha abantu abayikhulu namashumi amahlanu noma kanjalo lokho lokho akwenele oh yebo kwenele kwenele yizwi likaNkulunkulu niyabo akunandaba akusibo ubunjalo isibalo njengalapha kungekudala eLouisville eKentucky ngangicabanga ngumfana omncane owakhwela ekamelweni eliphansi kophahla endlini enesitezi wayehambe ecinga ngolunye isuku wayesethola ekamelwaneni elidala eliphezulu phansi kophahla lwendlu etrankini encane wathola isitembu sokuposa wayesicabanga uyazi lesi singathi sibize inani elithize ngakho wathathela ngejubane wayesethola umqoqi futhi kusobala wayeno ice cream engondweni yakhe wathi uzonginikani ngalesi sitembu na wathi awu ngizokunika idola ngaso oh he lezo kwakuyizinkomishana ezitha zibe yishumi zika ice cream lapho niyazi ngakho wayecabanga ukuthi wayenze umtitilizo leyo ndoda yasithengisa kamuvanyana ngamadola ngamakhulu amahlanu futhi ngiyakhohlwa manje siya ezinkulungwaneni inani elibiza leso sitembu niyabo mayelana nephepha sasingenanani kodwa kuyilokho okubhalwe kuso okwenza umehluko leli iphepha lasendiya nje elejwayelekile kodwa kuyilokho okukulo nguNkulunkulu esimeni sencwadi niyabo yebo ngezinye izikhathi akunandaba ukuthi lincane kanjani yilapho-ke thina bantu esenza khona iphutha lethu njalo sifuna ukwenza into ethize enkulu mhlawumbe awugcotshelwanga ukwenza into ethize enkulu mhlawumbe izinto ezincane esizishiya zingenziwe yilokho okusilimazayo njengaseCanada ngangimi lapho nomngane wami olungileyo udokotela Ann Baxter owayevame ukuba yindoda yami yasemsamo enomoya omuhle kakhulu indoda enobuciko bokukhuluma futhi ngenkathi King George engaba nenhlanhla yokumkhulekela niyazi ngenkathi ephiliswa enokuqina kwemithambo okuninginingi ngenkathi yena nomkakhe bedlula ezansi emgwaqeni ngalolu suku eVancouver lapho behla ngomgwaqo lapho wayeseshaye ingubo yakhe elihlaza sibhakabhaka nenkosi uqobo lwayo ihlezi phezulu lapho izama ukuhlala iqonde ithunukala futhi igula izilonda zayo zihlupha kodwa nokho yayazi ukuthi yayiyinkosi ngakho yakhothama kubantu futhi ngenkathi idlula uN nami sakulalela uN wavele nje waphendula ikhanda lakhe wayeseqala ukukhala wayengenakukubamba wathi mfowethu Branham inkosi yami yedlula ngacabanga uma kuyokwenza umCanada azwele kanjalo kuyokwenzani uma sesibona inkosi yethu yedlula bakhipha bonke abantwana ibandla noma izikole zakhishwa ukuba zibone inkosi babanika amafulegi amancane aseBrithani ukuba baphephezelise sebebuyela esikoleni emva kwendlela yenqubo yabo yensala yenza bathola ukuthi umfo oyedwa omncane akabuyanga nothisha washaqeka ngakho waphuma ukuyocinga umfo omncane futhi wayemile intombazanyana yayimi emva kwesigcobo ikhala kakhulu ngenhliziyo yayo encane uthisha wayiqukula wayesethi yini indaba sithandwa na wathi awuyibonanga inkosi na yathi yebo ngiyibonile inkosi wayesethi uliphephezelisile iflege lakho elincane na yathi yebo ngiliphephezelisile iflege elincane wathi ukhala mayela nani na yathi uyazi yathi ngimncane kakhulu yathi ngiyibonile inkosi futhi ngiliphephezelisile iflege lami kodwa inkosi ayingibonanga niyabo inhliziyo yayo encane yephuka lokho ngokwehluka enkosini yethu ungeke waba mncane kakhulu akukho noma yini ongakwenza ibona wonke umnyakazo omncane owenzayo yazi konke ngawe manje indaba yami kulokhu kusa engizokhuluma ngayo imizuzu embalo inkosi Thanda ithi indida yini indida na ngokukaWebster lapha kusho ukuthi into engakholakali kodwa iyiqiniso ngicabanga ukuthi sike sakubona lokho ezinsuku ezimbalo ezedlule esisigaba esincane kodwa indida okungakholakali kodwa nokho kuyiqiniso lokho kwenza indida uMahebheli sahluko seshumi nanye nevesi lesithathu siyabona ukuthi izwe ladatshulwa kanye kanye ngezwi likaNkulunkulu emavikini ambalwa edlule ngangisedolobheni lase-New York ehholo lase Morris. Ngezwa le tape ka Einstein ekhuluma ngalowo mthala ukuthi mangaki uma sisuke lapho futhi sahamba, ngicabanga ukuthi iminyaka yokukhanya ezigidi eziyikhulu namashumi amahlanu uhamba ngejubane lokukhanya kusithatha iminyaka yokukhanya ezigidi eziyikhulu namashumi amahlanu ukufinyelela laphaya, bese ke kuba iminyaka yokukhanya ezigidi eziyikhulu namashumi amahlanu ukubuya. Manje niyazi ukuthi ukukhanya kuhamba kusheshe kangakanani, niyabo, futhi cabangani nje iminyaka yokukhanya ezigidi eziyikhulu namashumi amahlanu. Hawu, uma ubungagijimisa uhlu lwezishiyagalolunye zizungeze umhlaba, ubungeke neze ukuhlaziye kube yiminyaka isishiyagalolunye nje, isishiyagalolunye ukusondeze ndawonye kuzungeze umhlaba, ubungeke nje ukuhlaziye kube yiminyaka. Ngokuba cabangani nje ukukhanya kuhamba kuyini na amakhulu ayisishiyagalombili, isishiyagalombili ekhulu namashumi ayisishiyagalombili nesithupha, amamayela ayizinkulungwane eziyikhulukhulu namashumi ayisishiyagalombili nesithupha ngomzuzwana nonyaka ukukhanya na eminyakeni yokukhanya eyizigidi ezingamakhulu amathathu. Zama ukufanisa futhi niyazi ukuthi kude kangakanani ke ebesizobe sihambe ngayo sisuka emhlabeni na iminyaka engamashumi amahlanu. Kunjalo niyabo babhobokela phakathi ukuthola iphakathi, bathi uJohn Glenn usumkhumbi mkhathi owajikeleza akuzange kususe nowodwa umzuzwana wempilo yakhe, ngisho nejubane ayihamba ngalo cishe amamayela angamakhulu ayishumi nesikhombisa. Yabo, ngakho manje-ke niyabo, sabhobokela ephakadeni singabantu ababanjwe ngumhlaba owazi nje ama-intshi kanjalo njalo. Uma ubhobokela kulokho okungaziwayo ungeke wakulinganisa ukujula kwalokho. Imiqondo yethu ayibanzi, thina besingeke sakulinganisa ukujula ukuthi kusho ukuthini ukungena kulokho, kodwa siyazi ukuthi lokho kuqinisile. No-Einstein wathi yinye kuphela into ehluzile ukuyisho ngezwe, ngokukholwa siyaqonda ukuthi uNkulunkulu wadabula izwi kanye yabo, nezwe limi lapho emkhathini lifanele ukuthi lavela ndawo. Isayensi ithi uphisi welanga, manje-ke ilanga lavelaphi na? Niyabo, kulokhu ukuhlaziya kuze kuthi ekugcineni ufike endaweni ozofanele uthole ngayo, kwafanele kube nokuqala. Niyabo, uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba, siyafundiswa eBhayibhelini. Futhi uma kanjani lapho emkhathini wawo na? Awukudluki neze, awu ungeke wathatha ithuluzi ngike ngafaka elivela kowami ongumfinishi imihlangano yami phesheya kwezilwandle ne-Switzerland, elinye lamawashi abo edlula onke engaphiwa lona ngenkathi ngilapho. Ngempela li ngiyacabanga ngemali yaseMelika libiza ikhulu namashumi amahlanu amadola angamakhulu amabili mhlawumbe ngaphezulu, kepha nokho lelo washi liyozuza lilahle futhi ezinsukwini ezimbalwa. Ngalisho umkhandi wamawashi wathi, awu asinalutho oluhlala luphelele, niyabo, kodwa izwe liyakwenza ngokuphelele esikhathini salo. Bangakusho ukufiphala kwelanga nenyanga eminingi iminyaka eminingi ngokwehlukana kuya emzuzwini nje ukuthi liphenduka kanjani, kepha nokho kungekho lutho oluliphakamisile. Yiliphi iphezulu futhi yiliphi iphansi na? Asazi. Ngabe indawo yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho iphezulu noma indawo yasekugcineni komhlaba ngaseningizimu iphezulu na? Sisemkhathini, leyo yindida, akusiyo na? Kungeke kwachazwa noma yini engeke yachazwa kanjalo kalula indida. Ngakho sithola ukuthi kwakuyindida ezweni ukuba libe semkhathini kulungile. Nesikhathi nezinkathi zonyaka lizinqamula kanjani izikhathi zalo zonyaka nesikhathi esifanayo nje na, ukuthi kukanjani lokho ihlobo nobusika ukuthi linciya kanjani liyaqethuka ukuba lalimempu. Manje sakufakazisa lokho ngesinye isikhathi lalimempu njengoba uNkulunkulu wathi lalinjalo. izulu ezinkundleni zika-ayisi lasebrithani bangaqhumisa amafethi angamakhulu amahlanu kulowo ayisi kunamasundu izikhomakhoma okwakukhombisa ukuthi kwake kwaba ngamazwe anokushisa okukhulu futhi manje nabo liqethukile kusukela ekubhujisweni kwezwe lamandulo phambi kukazamcolo laqethuka futhi ngiyakholwa yona impela into abayiphosa ngaphandle komjikelezo walo ngaleyo nkathi isilungele ukukuphosa ikubuyisele emjikelezweni walo manje umuntu uyazibhubhisa ngolwazi lwakhe nabo akazange uNkulunkulu akabhubhisi lutho umuntu futhi singeke akunandaba ukuthi singachithani singeke sashabalalisa awukho lutho futhi ngisho nomlilo ungosondele kakhulu esinawo ekushabalaliseni kodwa ngeke nashabalalisa nga imililo ivutha lokho ngamagesi ehlakazeka ubuyela emuva ngo esimweni sakho sasekuqaleni futhi ungeke washabalalisa lutho abanye abantu banecala kakhulu baze bafune ukuthatha umzimba wabo futhi bawushise futhi bawuphephethele emimweni ezikhombisa yezilwandle kodwa lokho akwenzi mehluko okwakho akusikho okushatshalisiwe ungeke washabalalisa uNkulunkulu wakudala ungeke wakudilize ungaphendukezela noma uqhubeke noma wenze ezinye izinto kodwa ungeke washabalalisa uNkulunkulu nguye yedwa ongashabalalisa ungumdali nguye yedwa onelungelo lokukwenza ukuthi limi kanjani emkhatheni kuningi kakhulu ebesingakusho kulokho sithathe amahora phezu kwakho kodwa siyathola lapho ukuthi uJoshua emisila ngamanje leyo indida ngiyasikhumbula isikhathi ukuthi ubaba wami omdala wayengenamfundo futhi kwakulukhuni nje ukuthi asayine igama lakhe kodwa wayevamise ukuthi kimi wathi uyazi ngangingakukholwa neze lokho kodwa ukuthi ilanga liyaphenduka ezweni ngase ngithi awu angazi babayi ngolunye usuku esikoleni esiphakeme ngiyazi ngangikhuluma kuthisha wesikole esiphakeme lapho sesebhayibheli ngase ngimbuza uzalombuzo ngoJoshua wathi ukuphenduka komhlaba kwenza amandla okudonsela emhlabeni namandla okudonsela emhlabeni abamba izwe lama ngase ngithi manje ke kungani ke wena ufundisa iBhayibheli ngabe uJoshua wayalela ilanga kuba lime ngina wathi uNkulunkulu akakunakanga ukungazi kwakhe uyabo wayesemisa izwe ngathi usanda kuqeda nje ukungitshela manje wayengakholelwa ezimangalisweni zikaNkulunkulu yabo wayesethi usanda kuqeda nje ukungitshela uma izwe lingake lize lime beliyoyeka amandla alo okudonsela emhlabeni khona ke belinga ya tubuleka njengenkanyezi ehudayo emoyeni ngathi iBhayibheli lathi izwe lama ngqi lapha amahora ngamashumi amabili nane niyabo indida kodwa uNkulunkulu wakwenza empeleni yini ngumuntu hayi uNkulunkulu hayi ingelosi ethize enkulu yehla ivele zibini umuntu enokukholwa ekuthunyweni ayenikwe khona ukuthatha lelozwe izwe uNkulunkulu elisemva kwakho ngininika lelizwe futhi ndawo zonke lapho amathe onyawo lwenu eyakunyathela khona lelo ngilinika nina lingelenu amanyathelo ayechaza ukulidla nelanga lilokho ukuzuza ngempumelelo ayezama ukukwenza yabo isithe sakhe saphithizela futhi wayazi uma ilanga like laze lashona lawo makhosi ayezobuthana ndawonye futhi ayezobuyela phezu kwakhe esene amabutho aphindwe kabili ngakho ilanga lase liyoshona futhi uJoshua umuntu wayala ukwenza lokho wathi langa yema ngqi noma yini uNkulunkulu ayenza ngazi kodwa ilanga lama ngqi inyanga phezulu eJaloni ngoba umuntu isidalo esingumuntu sasisemgqeni womsebenzi emgqeni womsebenzi wayala ilanga kuba lime ngqi futhi uma singamaKristu sizofanele sikukholwe lokhu ukuthi kuyizwi kaNkulunkulu elingenasiphosiso ndawo zonke wamisa izwe wamisa ilanga noma yini ayenzayo lama ngqi amahora ngamashumi amabili nane ngiyakukholwa uJesu wathi kuMarko ongcwele weshumi nanye labashumi abili nambili uma nithi kulentaba nqukuleka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwe ukuthi enikushilo kuzokwenzeka ningaba nakho enikushilo kodwa lokho kuthatha injongo nempokophelo kusobala uzofanele ube nesizathu sakho ungeke waba nokukholwa ngaphandle uma unesizathu esithize njengoba ngizamile ukusho izolo ebusuku okunye ukukholwa kwabantu kusencwadini yabo efundwayo okunye ukukholwa kwabantu kukwenye into ize kodwa kuya ngokuthi ukukholwa kwakho kukuphi ngifuna ukukholwa izwi likaNkuluNkulu akushoyo kuyiqinise khona ke ngifanele ukubona ukuthi ngabe intando yakhe noma cha manje ke uma intando yakhe ngifanele ngihlole impokophelo yami kukho bese ke kuba injongo yami ekukwenzeni uma ngikwenza ngoba ngithi awu ngiya ngale kwentaba lapha kunentaba phambi kwami kunabantu abayisigidi kulelo cala bebhubha nginekhulu ezigidi ngapha engishumela kulo awu uma ngingena kufinyelela ngale ngokuzungeza noma phansi kwentaba noma lotho futhi nokho into ethize enhlizweni yami ilokho engitshela yana ngale kwentaba yana kubo futhi ngingakwazi ukuya ngale kwayo manje uJesu wathi baya kugudlula lentaba niyabo uma manje into yakho engukuthi kuqala uma ke ngithi manje kuqala angaze ngikudale lokho phakathi lapho into ethize yadala lokho ngokwembangela ethe ngoba kungani ngiye esigidini esisodwa kube ikhulu lesigidi lapha libhubha ngakuleli cala na kodwa kuyinto ethize enhlizweni yami ithi welela kulelo cala manje into yokuqala ngizodingeka ngithi awu uma ngiya lapha leli cala lingangikhokhela kuphela engaka ngenyanga futhi lapha yaba niyabo injongo yami ayilungile impokophelo yami ayilungile qhabo awu uma ke ngithi qhabo anginandaba nemali kodwa uma ngifika lapha ngolunye usuku eminyakeni ezayo bayomisa itshe elikhulukazi lesikhumbuzo bathi umfowethu Branham isithunywa esikhulu senkonzo manje ke kusalukho injongo yami ayilungile kodwa uma ngingenandaba uma baze ukuthi ubani owawelela lapho usenhlizweni yami nje bonake ngizokhuluma kuleyo ntaba kuyokwenzeka niyabo kuzofanele kodwa niyabo injongo yakho nempokophelo yakho iya ngokuthi ungubani nokuthi business lini ukuthi yini eyakho ini ukhetha lapho ke ibanda kuze kube manje bathola ukusetshenzwa ngezinguzi futhi into yokuqala niyazi emdlandleni awume ukuba ukuhlole emumva lapha futhi hlola lapho ukuniseka khona ke kungu-isho kanje inkosi ubone ukuthi ingabe uqinisile yini uJoshua wayenokuthunywa ukuba awele nokuthi athathe lelozwe noNkulunkulu wabangela indeda enkulu ngisho nesayensi ingakufakazisa namhlanje isibazi sisalukhu sisesibhakabhakeni lapho lokho ngokoqobo kwenzeka khona ngezwe eChicago ngekudala usosayensi exoxa owaye kukhombisa eshadini elincane lapho okwenzeka khona manje siyathola futhi uMose wayesemgqini womsebenzi naye futhi kwakukhona ulwandle olubomvu niyibonile leyo ndatshana eyavumbuka abanye balabo bantu bazama ukwenza manje ukuthi uMose wedlule esiqhekeni semihlanga ulwandle lwemihlanga na lokho kwakungekubi kakhulu na nje bezama udevele ephefumulela kulabo bantu ukuba basuse iqiniso lezi ayengakwenza kanjani amanzi futhi manje ke ngabe imihlanga anga yamenzisa ufaro ngale yonkathi lapho eza na yahlanya nyabo manje ke sithola ukuthi uMose wayenokuthunywa ukuba akhiphe alabo bantu eGibhete baye kuleyo ntaba futhi kwakulapho emgqeni umsebenzi noMose uqala ukukhala kuNkulunkulu ngenkathi ebona insika yomlilo ile ngaphezulu lapha futhi nakho kufika izinqola zempi zikaFaro futhi wakhala insika yomlilo yehla yaye ngokukhanya kubo nobumnyama kubo futhi uNkulunkulu wathi ukhayelani kimi na ngikuthume ukuba uwenze khuluma futhi uye phambili oh hey inkathazo yakhe ngokuthi namhlanje amabandla ayakhuluma kubuya njengokuthi futhi uthi wathini umuntu na wathini usenkina kulumani futhi nisho ukuthi uNkulunkulu wathini asiye phambili singabheki emuva yanini ngapha kulukhulu kulawa amakhona ajikayo ibanda alifuni ukukholwa yilokho niyabo bahlala njalo bekhomba emuva ukusuka lapho iso labo lemfundo ababuka ngalo likhona kusobala leso isikole kuso uqobo niyabo bafunda lokho ngokufundwa kwencwadi siyakwazi lokho ngesihlakalo sokwethemba uNkulunkulu niyabo nokwazi ukuthi uyakwenza lokho kwakuyindida ukuthi uNkulunkulu wavula nge lolulwandle olufile futhi wenza leyo nto enkulu uNowa ngesikhathi sakhe khumbulani uNowa washumayela kulezi hlakaniphi ezweni lezihlakaniphi njengoba sishumayela kulo manje usuku ngenkathi basebeqhubekele phambili kwisayense kunoma sinjalo thina manje besingeke sasakhe izivivane ayikho indlela kithi yokuba sisenze asinayo imishini yokusenza ngayo ezinye zazo zazo uma wake waba lapho ngani lawo matshekazi ayesinda amathani amakhulu amathani aphezulu le emoyeni asina imishini yokuliphakamisela lapho lutho nhlobo lokukwenza ngalo awukho mandla abengaliphakamisela lapho bakwenza ngiyakhumbula esikoleni sasa nenkulumo mpikiswano ngalokho ngathatha uhlangothi lokuba sithi babe nemfihlo ethize babe ngazi nophikisana nami wathatha uhlangothi lokuba athi ngani babe namadoda enele ukulizungeza futhi enza ileveli yomhlabathi kanje baseke beligingela phezulu ngathi mina ngisebenza esigabeni seviyo ngathi ngani singeke thatha inqola yesitimela inamasondo futhi wona efakwe uGrace bese wafaka emzileni kwakwaloliwe futhi ungeke wafaka amadoda enele ngapho ukufuqa leyo nqola yesitimela futhi yona ingenalutho kunjalo uthola nje ikeqeba elilodwa lamadoda bese kuthi ke indoda elandelayo ifuqa ngokubhekana naleyo ndoda niyabo beningeke ninyakazise uma beningadingeka nikwenze babe nemfihlo babazi ukuthi kwenziwa kanjani babe nelikhulu kakhulu ithuluzi elikhulu kakhulu leso sivivane sasihlezi ngokuphelele esent umhlaba sikhomba ukuthi akukho thunzi ngakuso akunandaba ukuthi ilanga likuphi sasingenalo neze ithunzi ngakuso niyabo yinto ephelele abayenzayo namathuluzi abo laliphambili kude kulawo esinawo manje no washumayela ngalonyaka umkhulu wehlakaniphi noJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa omunye unyaka omkhulu wehlakaniphi niyabo manje khumbulani uNowa wayenomlayezo ovela kuNkulunkulu lalizona awu akukaze niyabo izwe lalihlezi liqonde empo ngaleyo mihla niyabo babengakaze babe nemvula kodwa uNowa wathi lizona amanzi ayesemhlabeni hayi eziphakaphakeni babengathatha ithuluzi futhi bafakazise ukuthi kwakungekho manzi lapho kodwa uNowa wathi kuzokwenzeka noma kanjani niyabo futhi lana le kwakuyindida niyabo into eyayingenakuchazwa kodwa uNkulunkulu wazamazamisa umhlaba ngapha nangapha esimweni nje ukuze line ngakho niyabo kwakuyindida kuNowa ukwenza lokho futhi kwakuyindida ngenkathi uIsrayeli ema ngakwelinye icala leguma noGoliyathi ngakwelinye icala leguma babe nophosela inselelo omkhulu lapha wayengososayensi omkhulu wayekwazi konke kungena nokuphuma kodwa uma isitha sicabanga ukuthi sikumpintshele ekudongeni ingaleyo nkathi esithanda ngaso ukukhonkotha kakhulu ukwedlula konke ngiyakhumbula ngaqala ukuqala kuphumela kule nkonzo oh lowo melusi uDavis wathi kimi wathi Billy wadlana ezweni ngalowo busuku ukudla kwakusihlwa na niyabo akaqondanga ngahlanganisa iqembu labefundisi ndawonye nami bathi yini indaba ngawe na ucabanga ukuthi lokho kungathi anginandaba ngosuku lwalonyaka wesayensi esiphila kuwo futhi uqonde ukutshela ukuthi uNkulunkulu ngathi anginandaba ukuthi uthini lo muntu leyo ngelo senkosi ayikaze ngitshele noma yini eyiphutha ngathi uma engithumela phandle lapho uzoba khona ozokulalela uma ibandla lebaptist lingafuni khona ke nanti ikhadi lami lehlanganyelo yilokho kuphela ngangazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo nalokho kwakucazulula kunjalo. Wathi ungeke ukwenze leso yileso sikhwaka simingalo yasithi uma nizoza ngapha thumelani eyodwa yamadodeni futhi ilwe nami khona ke asizokuba nokukhitheka kwegazi. Oh he kulula kanjani bathanda kanjani ukukhonkotha uma benakho kanjalo. Sathi dedelani eyodwa yamadoda enu amakhulu kunawo onke usobala uSawulu wayekhanda namahlombe angaphezu kwempi yakhe futhi wayazi kangcono kunokuphuma bese ehlangabezana nalowo mfo ezinkundleni zakhe. Wathi manje asizokubulala muntu sizovele nje sidedele sidedele ababili bethu omunye wethu afe nje umuntu oyedwa afe esikhundleni sazo zonke izimpi lapha zifa. Wayene nephuzu lesayensi ephathelene nekusebenza kwengqondo futhi niyaqaphela wathi no-Israyeli washawa ingozi yokufa abathandanga ukuhlangabezana nenselelo kodwa ngolunye usuku omncane umfo omdala obomvana wenyuka isiqephu sesikhumba semvu wazisonga ngaso emahlombe akhe wagoba izinwele zakhe ebusweni bakhe wenyuke lapho kuba alethele abafowabo amakhekhe ohlobo lwamagilebhisi omisiweyo uyise ayemthume wona phezulu lapho igama lakhe lalinguDavide. Umninyanyo umfo omdala ozaqile emi ngapho kodwa niyazi kwakukade kukhona izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho umprofethi wayemgcobile. Abefuna ukubeka phezu kwekhanda lomfo wabo elikhulu ngokuthe xaxa ngoba wayebukeka engono. Niyazi lokho ubeka ukucabanga kubantu azoma phambi kwabo ubukeka njengenkosi. Oh, yilokho izwi elisenakho amehlo abo agcwele iHollywood abefanele ukugcwala uKristu. Niyabo ngaleso sizathu kulukhoni kakhulu ukwedlulisela uhlelo kubantu umlayezo bafuna ukuba yiHollywood. IHollywood iyacwazimula awu iyacwazimula manje ngakhe ngingumhlwayi. Niyazi igolide ebubulu licwazimula ngokugame kakhulu kunegolide langempela. Noma yini ebenyezelayo yonke into ebenyezelayo ayisili igolide empeleni. Igolide alibenyezeli liyakhazimula. Futhi iHollywood icwazimula ngokubenyezela kanti ivangeli ikhazimula ngokuzithoba. IHollywood icwazimula ngamabandla ayo amahle amakhulu abayo abaphathelene nesayensi nokusebenza kwengqondo abefundisi abafundile abangakhuluma futhi basebenzisa amabizo abo nezabizwana nayo yonke into kahle nje kanti ngokuzithoba ivangeli kaJesu Kristu likhazimula enkazimulweni kaNkulunkulu. Lapho abazi kakhulu ngalo kunoma unogwaja ubengazi ngezicathulo zasekhweni bavele nje kubude nje. Ngiyaxolisa ngaleso sisho lena akusiyo indawo yalokho niyabo futhi kodwa yilokho engizama ukukusho. Niyazi abaliqondi bacabanga ukuthi ifanele ipolishwe lonke kumfundaze nabantu bakithi bephentekostali uthola kanjalo abefundisi babo ufanele ahambe futhi abe nezinto ezi ngaba isayense iphathelene nokusebenza kwengqondo bazi nje ukuthi kushiwo kanjani ukuthi amen kahle nje kunjalo. Oh kuyihlazo bangani kuyihlazo phakathi kwethu manje akusikho ukuthi iphambene nebandla iphambene leyonqubo ethatha abantu abamesaba uNkulunkulu futhi yenze lokho asidingi ukucwazimula. Asisoze sasisusa isitha emhlabathini wethu. Oh asisoze seka emhlabathini wesitha futhi sizame ukuba nokukahle nokubenyezelayo abagqoke kahle nokhololo babefundisi basesontweni nakho konke nekwaya yethu yonke igqoke izingubo ezinde nayo yonke into njengabo.
Don't go on their ground. We can never compare with them.
Mozo wemhlabathini wabo asisoze sakhathanisa nabo makuthi bona uma belambile beze ngakithi siyivangeli eligcwele. Amen. Asihlale ngaleyo ndlela. Ivangeli alifikanga ngezwi kuphela kodwa ngamandla nangokubonakaliswa kwezwi. Yilokho umbhali akushoyo amandla nokubonakaliswa. Ngamanye amazwi izwi liqinisekisiwe liyivangeli nabo uMarko 16. Kulani manje sithola ukuthi emihleni kaNoa ukuthi esashumayela kwakulukhuni ukuba bakholwe into enjengaleyo. Ba uNoa ekholwe into enjengaleyo kodwa ekugcineni indida yafika futhi kwenzeka ngempela lana. manje ke emihleni kaDavide siyathola ukuthi ngenkathi uSawulu esenta lapho nayo yonke impi yakhe enkulu nalo umncane umfo obukeka ebumbane enyukela lapho futhi uletha amakhekhe athize kumfo wabo evela kuyise nalesi sikhwaga siyaphuma sase senza ukuqhosha kwaso kanye kwabaningi kakhulu kwakukhona umuntu kaNkulunkulu wangempela owakuzwa lokho kuqhosha futhi wajika wathi ngiqonde kungitshela ukuthi nina izimpi zikaNkulunkulu ophilayo zizovumela lo mfilisti ongasokiwe phandle lapho ame bese enitshela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlulile na noma awu umkomo ufanayo niyabo ngivumele loso sayense ongasokiwe anitshele adelele izimpi zikaNkulunkulu ophilayo na wathi nginamahloni ngani futhi nifanele ukuba amadoda aqeqeshiwe wathi ngizoyolwa naye oh ngiyasincoma isibindi sakhe wayekwazi akukholwayo ngakho uSawulu wamanyusa lapho wathi ndodana manje ngiyasincoma isibindi sakho kodwa kumbula awulutho kuphela intsha uyabo futhi yena uyisiqhwaga kusukela ebusheni bakhe uyabo futhi awazi lutho ngenkemba nezinto manje uzohlangana kanjani nalowo mfo uhlangabezane nenselelo yakhe na wathi Sawulu ngangeluse izimvu zenceku yakho nebhere lase lingena lase lithatha eyodwa yazo lase libaleka nayo ngahamba ngase ngithatha ngayisusa kulo ngonyama yangena yase ithatha eyodwa ngase ngiphuma ngixosha ngathatha indwayimane ngase ngishaya ngilahla phansi ngenkathi ivuka ngayibulala wathi inkosi uNkulunkulu enginika ukunqoba phezu kwengonyama nebhere iyonginika kakhulu kangakanani ke ukunqoba phezu kwalomfilisti ongasokile na niyazi ngicabanga ngalokho uma nginikhulekela niyabo ingonyama ebizwa ngumdlavuza iyangena yase ithatha enye yezimvu zakhe anginamuthi anginamijovo angazi ukuthi iyiphi iradiyamu okusansimbi angazi lutho ngamasayensi ezenkolo nalezi zinto ezenziwe ngumuntu kodwa ngiyazi ukuthi yini lendwayimane encane ngiza la emva kwenu manje ngifuna ukunibuyisa izimvu zikababa wami ngesikhathi ngidingeka nginithethise ngikophisane nani kodwa kungoba ngiyanithanda njalo ukhumbuleni lokhu engqondweni ukuthi uthando luyaqondisa uma umfana wakho ehlezi phandle lapha emgwaqeni futhi wena uthi Junior sithandwa ubungafanele uhlale lapho kodwa ayibusiswe inhliziyo yakho encane uma ufuna lo wakusuye umama wangempela noma ubabayi uyohamba umlando bese umphendula ingalo yakhe bese umnikeza umfutho omncane wesiqalo sakho konke okuphilayo kwezinqe uyomlungisa kahle nje aqonde niyabo uma umngenisa kodwa awuzukuhlala phansi lapho uthi manje Junior sithandwa nxawazi ukuthi umfo umncane angathola ukulimala uyamthanda yingaleso sizathu ngiqophisana akusikho ukuzama ukulimaza inhlangano ethize kungukuthi ngiphaphamise lelo iqiniso ngakho siyathola ukuthi uDavide wathi uSawulu wathi awu ngizokutshela uma uzolwa naye wamembathisa izikhali zakhe sengathi ngiyambona uDavide omncane mhlampe cishe engamafidi amahlanu ubude namahlombe aqothile nale migcusho yamahlombe iphume kanje nelinsimbi uSawulu wafumana wathi ikhumule lento kimi wathi angazi ngikulingi lokho angazi lutho ngama science akho aphathelene nezinkambo ezilungileyo nokwakho zonke izindlela zakho zokuziphatha epulpiti nezinto ofanele ube nazo niyabo wathola ukuthi ivesti yakhe yobufundisi ayizange imenele umuntu kaNkulunkulu ngakho wathi ikhumule into kimi angazi lutho ngakho wathi mangihambe nalokho engaziyo ukuthi kuyiqiniso lapho uNkulunkulu engibusise khona kunjani mangihambe nezwe hayi nolunye uhlelo lwezemfundo noma into ethize omunye umuntu ayigwegwise khona ndawo ndawo ngiyazi izwi likaNkulunkulu alisoze lehluleka izwi lamanye amadoda liyohluleka noNkulunkulu ungumhumushi wakhe yena wathi asihambe kanjalo asilikholwe dokotela akungabazeki uninike ukuhlolwa okwedlula konke anganinika khona futhi wanisiza ngandlela zonke anganisiza ngazo kodwa ilokho okwedlula konke akwaziyo thina sazi into ehlukile lapho onke amathemba lingasekho khona-ke nguye ofika azosisiza siyakubona lokhu manje-ke udavide hhayi ngumtsalo nomcebisholo hhayi isizathu wawungeke usishaye ndawo isikhwakha waye nendawo eyodwa nje ngokuvundla emehlweni aso cabangani nje umkhonto waso omkhulu esasinawo ngani wawungasinda mhlampe amaphondi angamakhulu amane iminwe yaso wawungama-intshi ayishumi nane ubude futhi cabangani nje nesigqoko sesivikelo sathi phezulu kwekhanda laso naso sonke isivikelo sesifuba saso futhi udavide wayenedwala elincanyana yilokho kuphela ayenakho wayenamanye amane esilingeni sakhe niyazi ukuthi lawo madwala amahlanu ayechazani na u-K-H-O-L-O-U-J-E-S-U okwakwenzayo niyabo wayenokukholwa niyabo ukukholwa umusa wayengumusa kankulunkulu wayesihamba-ke uyodibana nesikhwaga wayenendawo eyodwa kuphela nonkulunkulu waliqondisa lelo dwala futhi ngenkathi ebulala leso sikhwaga ukukhombisa ukuthi kwakungenziwa khona-ke zonke izimpi zadumela izinkemba zazo zasuka zahamba zalwa nabo kwaze kwayofika phansi ekugcineni manje eminyakeni embalwa edlule bathi yayingekho into okuthiwa ukuphelisa ngokankulunkulu kodwa ngenkathi sithatha izinyathelo siphuma ukufakazisa ukuthi yayikhona khona-ke umlilo wokheleka ebandleni lepentecostal futhi saba nemvuselelo yeminyaka eyishumi nanhlanu mfowethu labobagxeki ababefuna ukunikela ngamadola ayinkulungwane nganoma yibuphi ufakazi asebethule manje ngoba sekufakazisiwe izitatimende zodokotela nawo yonke into umhlavuzo ezimpuputhe abangezwe ezithulu ngisho nakubo osefile ubusiwe ngoba wemukela ukukholwa nje ngokubona into eyodwa yenziwa unkulunkulu nguye yonke into yesekeleke phezu kwalokho kholwani lolonke izwi alisho ngokuphiliswa ngiyakholelwa ohlwithweni ngiyakholelwa kukho konke akusho kuzokwenzeka kwabangela indida into eyayingesiyo eyesayense kodwa yenzeka noma kanjani kwakuyindida manje umcabango wami olandelayo bekungusamsoni umhlathi wakhe womnyuzi impela kuqakile ukubona lo mfo usamsoni inqwaba yabantu izama ucabanga ukuthi ngibone ukuphazamiseka kokusebenza kwengqondo noma isithombe sikasamsoni namahlombe amakhulu njengomnyango wesibuya awu manje lokho bekungebe yinto exakile ukubona leyo ndoda icosha ingonyama futhi idabula iyehlukanisa kodwa usamsoni wayengumncanyana impela isigutswana esinekhanda elinezinwele ezisongene njengoba singambiza umfo umncane umdadlana umfanyana kamama izinwele ezisongene ezinde zilenga emhlane wakhe futhi uma ubona manje ukhumbulani ngenkathi ingonyama iphuma igijima ukuba imbhongele qaphelani ukuthi kwenzekani niyabo kwenzekani na umoya wenkosi wafika phezu kwakhe yilokho okwenza umehluko ingaleso sizathu babengambopha ngesikhathi esisodwa ngenkathi umoya wenkosi ungafikanga kuye isibonakaliso sakhe sobunaziri sasingekho lapho kodwa inqobo nje uma engasizwa leso sibonakaliso sobunaziri akuze noma yini eyayifuna ukuza futhi kungaleyo ndlela ngani mapentecostal uma nifika kuleyo ngxenye yesayense ephathelene nenkambo elungileyo uma nifika kuleyo ndawana lapho enifuna ukulalela esivumeni kholo nokunye kanjalo angazi lutho ngani-ke kodwa uma nje uzobuyela kulesi sibonakaliso sobunaziri umoya ongcwele usebenza kuwe yonke into ikahleke ningesabi lutho inqobo nje uma umoya ongcwele ulapho ukukhomba leluzi mabasho abafuna ukukusho yewu mnumzane unkulunkulu usayenza indida. Futhi siyathola ukuthi uSamsoni cabanga ngalokho ngumhlathi omdala womnyuzi osuma boqoboqo owawukade ulele phandle kuleyo nkangala lapho iminyaka eminingi. Futhi noma ubani uyazi ukuthi wawungawushaya edwaleni wawungabhiza ube yizicucu. Samsoni amafilisti phezu kwakho wayeseqalaza wayengenalutho esandleni sakhe futhi lapha kwakukhona amafilisti ayinkulungwane emilapho ngakho wavele wagoba nje wacosha lo mhlathi omdala. Futhi ucabanga ngalezo zigqoko zezivikelo ngezizikhathi sasiba ugqezi oluyi-inch nohafu ngaphezu kwamakhanda abo futhi wathatha lowo mhlathi womnyuzi futhi washaya walahla phansi amafilisti ayinkulungwane. Wona enamathele emadwaleni bacasha wathi nakufuna okunye kwakho na yehlani kwakuyindida kodwa umoya wenkosi wawuphezu kwakhe yilokho okwenza imehluko. Kwakuyindida ukubona indoda namadoda ahlome ngempela amadoda aqeqeshelwe ukulwa nemikhonto emide nemimese nokunye nokunye zigqoko eziyizivikelo nezikhali nale ndoda eyodwa iyodwa phandle enkundleni nomhlathi womnyuzi futhi ishaye ilahla phansi inkulungwane yawo kodwa kuyiqiniso iBhayibheli lathi kwakuyiyo. Indoda eyayikwazi ukuthatha amasango aseGaza ayesinda phansi lapho cishe amathani ayisishiyagalombili lelinye amasango amakhulu ethusi futhi bambiyelela phakathi ngokunye ubusuku bathi sizomthola bathi sizozikama zonke izinwele phakathi lapha size simthole futhi sizomthola. Kodwa isiguntwana esincane siphuma cishe phakathi nobusuku sabuka phandle lapho namasango lalisendleleni yakhe ngakho wavele wawaqukula nje wayesewabeka emahlombe akhe wenyukela esiqongweni segquma wayesehlala phansi phezu kwawo kwakuyindida. Ngeke umbiyelele uNkulunkulu phakathi ungeke umbophele ndawo unguNkulunkulu impela okunqoba kuningi okukhulu akunqoba. USamsoni uNkulunkulu wamsebenzisa futhi wenza indida wayesebenzisa noma ubani ingobo nje uma uzothatha izwi lakhe uma ugcotshelwe isizathu uma ungenjalo awukhona-ke hlala nalabo nje lalela umlayezo-ke. Manje sizoshetshisa ngiyabona nginemizuzu cishe ibe yishumi esele. Ukuzala kwentombi kwakuyindida kugamenxe elishumi. Ngizozama ukungasithathi sonke leso nibe izithamela ezinhle kakhulu ndawo zonke futhi ngiyazi ngifanele ngime lapha futhi ngenze inkulumo kulaba osomabhizinisi futhi kanjalo njalo kodwa angeke ngenze izinkulumo angazi noma yini ngakho. Kuphela ngiyakhumbula lapha kungekudala uBhili ngaphambi nje kokuphenduka kwakhe wayenami futhi wathi babayi sasisendaweni sidla kwakungineculo elali qhubeka niyazi kanjalo wathi akusilo iculo elihle lelo na futhi ngathi liphi iculo na futhi wathi babayi uyazi kunento eyodwa kuphela ngawe eyiphutha na futhi ngathi yini leyo Bhili na wathi into kuphela ocabanga ngayo uKristu yilokho kuphela ngathi lokho ukucusa ndodana. Yebo mnumzane wayecabanga ukuthi wayezongithola niyabo kodwa lokho kwakwenza yilokho ngiyamazi nje yilokho kuphela engikufunayo futhi ukumazi yena ungukuphila ukwazi lezi ezinye izinto angazi ngazo ungahle ukhombe njengendoda esmart ukuthi angifuni ukuba yindoda esmart ngifuna ukumazi nje. Ngiyamazi njengoba uPawulu athi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi uma ebiza ngiyophuma phakathi kwafileyo yilokho kuphela futhi ngifuna yena igama lami libe sendaweni efanele. Manje kwakuyindida ngenkathi uNkulunkulu ebangela ukuba owesifazane akhulelwe. Kwakuyindida ukuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani ophakade ogcwalisa sonke isikhathi nephakade ehle abe yingane eyodwa encane ekhalayo emkhombeni. Leyo kwakuyindida. Kwakuyindida ngenkathi efa esiphambanweni. Le kwakuyindida ukucabanga ukuthi uNkulunkulu uyoba ngumuntu ukuze afe njengomuntu ukuhlenga okudaliweyo kwakhe uqobo. Wayefanele akwenze lokho akekho omunye uma lowo kwako noma imuphi omunye ngaphandle kwaNkulunkulu niyabo uma lo kwako inoma imuphi omunye ngaphandle kaNkulunkulu silahlekile. Isibonelo nje ukuba ke benginamandla esikhundla phezu kwenu njengoba uNkulunkulu wayenawo phezu kwayo yonke into futhi bengiyothi awu ngizonitshela ukuthi ini noma ubani obuka lokho kukhanya uzofa njengokuthatha isihlahla. Futhi into yokuqala niyazi lo mfo wethu ehlezi lapha lokhu bekuzobuka kulokho ngiyamjabukela angifuni afe ngakho ngizoba notheri lapha uku lokho bekungeke kube kuhle qhabo awu uma bengingaba nendodana yami uqobo ukuba ikwenze lokho bekungeke kube kuhle yinya kuphela indlela engingalunga ngayo futhi lokho ukuthatha indawo yakhe futhi uNkulunkulu wayengeke athathe indawo yomuntu lokhu engumoya ngakho uNkulunkulu wadala inhlayiya yegazi okwakuyindodana yakhe uqobo uJesu Kristu noNkulunkulu wangena futhi wahlala phakathi lapho futhi wahlala wazikhomba yena uqobo kuKristu lo kwakunguNkulunkulu uEmmanuel uJesu wathi mina noBaba wami simunye baba wami uhlala kimi yabo uNkulunkulu kuKristu ebuyisa izwe uJesu wayengumzimba itabenakele uNkulunkulu wayengumoya owawuhlala kuye manje sibonelo nje sinomoya ngengcenye wayenawo ngaphandle kwesilinganiso wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba uNkulunkulu kodwa sinawo ngesilinganiso manje sibonelo nje njengesiphiwe esincane esinaso phakathi kwethu manje lokho kunjengokukha isiponu samanzi agcwele olwandlekazini uJesu wayengulwandlekazi lonke kodwa lokhu nje isiponu esigcwele kodwa khumbula amakhemikhali afanayo elisolwandlekazini lonke likulesi sipunu sigcwele kuphela kunokuningi kwalo phandle lapho niyabo wayenguNkulunkulu asisuye uNkulunkulu asisuye uNkulunkulu kodwa ndawonye uma ukaphela kuhle kakhulu ufanekisiwe ngenkathi leyo nsika yomlilo enkulu eyalandela abantwana bakwaIsrayeli ehlane yabonakala kuPawulu ongcwele ngenkathi yehla ngosuku lwePentecost yaqhuma nezilimi zomlilo zahlala phezu kwabo ngamunye kwakunguNkulunkulu kulensika yomlilo izimcabango ezihlukanisa yena uqobo phakathi kwabantu bakhe ekhombisa ukuthi uKristu nomlobokazi niyabo uNkulunkulu nebandla lakhe baba munye ngani kuyinto nje enhle kakhulu owakwayibona konake ndawonye mfowethu hayi esihlanganweni ekehlukene asisoze sama ngingumKentucky simi ndawonye futhi uma sehlukana siyokuwa alahlekelelwani lelizwe amandiya laya kubantu abamhlophe na yingoba ayehlukene phakathi odwa sizolahlekela kanjani lo mncintiswano omkhulu na yingoba sehlukene phakathi sizokwenza kanjani na sifanele sihlale ndawonye sonke singamakholwa uNkulunkulu umoya ongcwele usingenisa phakathi sonke kuyoba indida uma uNkulunkulu eke wasihlanganisa ndawonye kodwa uyokwenza bethembeni nje ukuzala kwentombi uyazi ukuthi uthunyelwa kanjani ukuhluthwa okuyosigijimisa ndawonye manje ukuzala kwentombi kwaku manje iPentecoste yayindida ukuthi uNkulunkulu wasikhetha kanjani isikhejane sabadobi abangafundile ababengabazi ngisho abici babo kuyashiwo lapho uPetro wayengakwazi ngisho ukusayina igama lakhe uqobo iBhayibheli lasho ukuthi yena noJohane izenzo zesine wayengazi lutho futhi engafundile kodwa nokho baqashelwa ukuthi kade benoJesu leyo into enkulu futhi ukuthi uNkulunkulu wakhetha kanjani manje ibandla laliqeqeshe isigejani samadoda salokho izinkulungwane zabahle abaphrithi abahlakaniphile ababelazi lelozi bathi kuzo zonke izincazo zalo nayo yonke into babelitadisha imini nobusuku babanakho nje enhliziyweni yabo futhi behluleka ukulibona uNkulunkulu wakhetha isigejani samadoda engakwazi ngisho lapho ukuthi lisayinwa kanjani igama lawo lokho kwakuyindida Ekuthatheni indoda eyayiqeqeshelwe izwi futhi ngezwi nokuthatha indoda eyayingazi lutho ngezwi nokuqinisekisa izwi ngayo lokho kwakuyindida impela kwakuyiyo kwakuyindida ukuthi kanjani bona abantu phezulu kulelo kamelo eliphezulu lapho esaba amaJuda futhi babehambe noJesu kodwa ngenkathi umoya ongcwele ufika babengasesabi inhlobo baphumela emgwaqeni bahamba bememeza kakhulu futhi bewa futhi benzisa okwesigejane sabantu abadakiwe lokho kwakuyindida umoya ongcwele wehlela phezu kwabo abesifazane nabo bonke babengenamahloni ngevangeli likaJesu Kristu impela kwakuyindida imibono yabaprofeti abadala kwakuyindida angeke siwuchaze umbono uzowuchaza kanjani umbono na into ethize enzeka kumuntu ukuthi ubona izinto zingakwenzeki eminyakeni ezayo kwenzeka impela ngqo ekuchashazeni lokho ngeke kwachazwa awukho ndlela yesayense ukukwenza lapho esikhathini esithize esedlule ekuqophisaneni nodokotela ngenkathi ngangisemhlanganweni ekiwanisi wathi mnumzane Branham angifuni ngiyathanda ukukuzwa ukukhuluma wathi kodwa ngiyakutshela wathi angeke ngikholwe noma yini kodwa okufakaziswe ngokwesayense ngathi uzisho ukuthi ungumkhristu na wathi yebo okunye okwakho kuyadida kimi ngathi khona-ke ungebe nguye ufanele ukukholwe konke okwakho nabo wathi ngeke ngakukholwa ukuzala kwentombi futhi ngathi awu ngingakukholwa ukuzala kwentombi kangcono kunoma ngingakholwa ukuzala kwemvelo impela ngingakukholwa kanjani uma ubungake uze ukubone ukuzala kwemvelo ukuthi kanjani leso sidoda esiphuma kowesilisa nowesifazane futhi kukuphi ubani onqumayo ukuthi kuyoba yini na nasi sidoda esiphuma kowesilisa nombala obomvu igazi kuso futhi nango owesifazane okuyikanda enhla lapha manje okokuqala okubili okuhlanganayo imbewana iyahuquzela iyongena ekandeni futhi zonke ezinye ziyafa futhi kunezinkulungwane ezingamashumi eziphindwe kazinkulungwane zalezo zimbewana futhi uthi awu eyokuqala ephambili qhabo ziyama futhi mhlawumbe kuzoba imbewana enyukwayo kusukela phakathi nendawo yezimbewana neqanda livela emumva le ekugcineni impela futhi ayovundla elinye kwelinye futhi ahlangane kuyomunyelwa noma kuzoba umfana noma intombazane noma izoba nekhanda elibomvu noma elimnyama ukuthi kuyoba ngumuntu onjani okuthize okungaziwa esayensini kuyakunquma lokho akusiyo indida kuyini na kusuka endaweni kuye endaweni kuyindlela esondele kakhulu ngokuzungeza siyaqonda kodwa hhayi ngaleso sikhathi uNkulunkulu uyakunqumela ngani ukuzala kwemvelo uma besinesikhathi ukukuhlaziya ngisho nakwisayense ephathelene nezithako zemvelo yegazi nokunye futhi sikukhiphe sikufakazise lokho kuyimfihlakalo enkulu ukuthi sikuthatha kanjani ngoku jwayelekile futhi leyo inkathazo thina amaPentecosta asithatha uNkulunkulu ngokwejwayelekile kakhulu into yonke siyakudedela nje kwedlule ningakwenzi lokho akulungile ningakwenzi lokho kubukeni futhi nidumise uNkulunkulu ngakho yonke into encane eyenzekayo nikani uNkulunkulu udumo yilokho akukhombisayo niyakuthokozela uma-ke omunye umuntu elokho ekwenzela izinto awubabongi ngisho noma lutho niyabo khona-ke emva kwesikhashana bayakhathala ukwenza lokho niyabo ngakho manje uNkulunkulu uyokhathala naye manje khumbulani angambusela u-Abrahama abantwana ematsheni manje yona imibono yabaprofethi abadala impela yayiyindida ngeke sayichaza ayinakuchazwa ukuchaza kodwa yonke yenzeka nje ngendlela abayisho lalelani khona manje phakathi kwethu uJesu Kristu lapha lokho indida ukuthi usaphila emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ubani ongakuchaza lokho na Kanjani kuthi yena lo moya ongabona ungafika phakathi kwethu futhi uthathe umuntu ngayedwa futhi azikhombe yena uqobo impela azifanise yena uqobo kumuntu ngayedwa njengawe njengekholwa nasesiphiweni lokho indida akukho umuntu ongakuqonda lokho akukho umuntu ongakwazi angasho kanjani ngokuphelele nje kumuntu oyedwa kuyini futhi yini lena futhi kuphi lokho futhi kuyini lokho futhi kungabi naphutha neze ngoba uNkulunkulu ngeke enze iphutha lokho indida kukanjani manje na njengoba ngingena izolo ebusuku futhi ngizwa umfo wethu imenenja yami yasensimini lapha umnumzane Porters ekhuluma nje nginengxenye yokugcina yakho ngoGeorge J. Lacy ethatha isithombe saleyo ngelosi yenkosi uhloleni uma leyo kungesiyo inhlika yomlilo efanayo eyalandela abantwana bakwa-Israyeli yabo wazi kanjani na enembele efanayo ngenkathi uJesu esemhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu futhi siyazi ukuthi wayengunginguye futhi unginguye wayeyilelozi mcabango leyo nto yomlilo futhi-ke ngenkathi ebuyela kuNkulunkulu futhi enyukela phezulu kokuphakeme uSawulu waseThasu wayesendleleni yakhe ezansi eya eDamaseku ngelinye ilanga futhi lokho kukhanya okufanayo kwawela phakathi phambi kwakhe futhi kuphuthekisa manje bukani kungenzeka ukuthi oyedwa angakubona futhi omunye angeke amashumi ezinkulungwane akubonile inkathi ngangivamise ukuxoxa ngakho bathi oh leyo isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo uyacabangela nje lokho bona abantu bengaphansi nje kakhulu kwamadlingozi kodwa ngenkathi uGeorge J. Lacy ethatha leso sithombe wathi kimi ngalolu suku ngale e-Houston lapho endlini phambi kwayo yonke leyo iTimes Live neColliers nawo onke lapho amaphephabhuku wathi mnumzane Branham ngingomunye wabagxeki bakho nami wathi kodwa ngifuna ukukutshela ngathi kwakuyisayense ephathelene nokusebenza kwengqondo kodwa wathi iso lomshini lale khamera angeke layithatha isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo umenzi wencwadi yefa ufile niyabo wathi kodwa ngelinye ilanga emva kokuba usuhambile kuyoba sezitolo zezinto zikasheleni wathi ngisendaweni yokwazi ukuthi akukaze kube nesidalwa esingaphezu kwemvelo esike safakaziswa ngokwesayense kodwa wathi lokhu ufakazelwe ngokwesayense ukukhanya kwashaya ingilazi edonsa ukukhanya khona-ke uyabo ufakazi engibunikezile kusukela ngimfanyana omncane ukuthi ngikubonile lokho kukhanya phambi kwami njalo futhi niyazifunda izincwadi futhi nibonile izinkulumo nombiko izinkulumombiko eziyimibhalo ewubufakazi niyabo iqiniso angikho lapha ukunikhohlisa nginonkosikazi nginomfana omncane wangibiza ngobunye ubusuku ocingweni ekhala babayi woza ekhaya ukuthi uyokhala kanjani futhi eqhubeka uma engibona ngihamba ngoba ziningi kakhulu izingozi emabhanoyeni nezinto kanjalo amantombazane ami amancane nawo ngani angamantombazane kababayi niyabo ngithola inkokhelo ebandleni lami angikaze ngiwuthathe umnikelo empilweni yami angibatsheli abantu uma abantu enginika imali ngifaka ezimishini zakwamanye amazwe niyabo abanye babaphatheli bami bahlezi bakhona khona manje uyazi ukuthi lokho yiqiniso angisebenzisi nelilodwa isenti lawo ngithatha ivangeli iqobo lwami ngithola okwanele okwakhiwe phakathi lapho ngikuthathe phesheya kwezilwandle futhi ngishumayele kubantu ukuthi wena uyabaxhasa abanawo upeni owodwa wemali futhi-ke uma ngiwelela lapho khona-ke ngiwelela lapho futhi ngishumayele ivangeli phesheya lapho indlela isivele ikhokhiwe inina mamelikana nakha ikhaya lenu anazi lutho ngakho kodwa ngalolu suku niyoqonda niyabo inina enenza lokho ngithola amadola ayikhulu ngeveki ebandleni lami futhi kunjalo anginazi izathu zokuba kwa panje lapha ayikho enye indlela kodwa yinto ethize kimi angeke ngikuqalekise noma ngikubusise kungukukhona kungukuguma komthambo kungiyisa kukho ngicabanga ukuthi kulula ngime lapha futhi ngikhulume ngimelane nezinhlangano futhi ngibone labafowethu behlezi lapha abafowethu abalule izintamo zabo ngokuba bangilethe lapha na yisho sobhizinisi bethu abangamakristu abazalwane ngenkathi ngangifanele ngitshele uDemos ngo isho kanje inkosi kwakuzokwenzekani kuleyo nhlangano ekwenzile emavikini ambalwa edlule ngomfowethu Fort nabo ngabatshela eminyakeni emibili edlule ukubhekisisa ukuthi kuyokwenzekani niyabo uyakungenisa kuwe nizokwenza inhlangano ngenkathi kukwenza khona ke sengedlule kukho lo mzuzu kube indawo enamanzi ogwathule ngoba abantu abefundisi bayongena ngoba lokho ukulekelela kwabo niyabo futhi ke ngithola ukuletha umlayezo futhi ngitshale imbewu yonke into engingayenza akusikho ngoba ngifuna ukwehluka uma ngingaleyo ndlela khona ke ngumzenzisi khona ke uNkulunkulu akasoze asebenze lezo zinto ngomzenzisi uNkulunkulu ekhomba umzenzisi na futhi makube kude noNkulunkulu kufanele kube iqiniso kodwa uma nje singake sizinyakazise umzuzu futhi siqonde ningacabangi ukuthi ngomunye umuntu omunye umuntu akanalutho omunye uNkulunkulu uzofanele akhethe umuntu othize manje nina abuso umlando lapha uNkulunkulu sewake wayisebenzisa inhlangano na akakaze manje ngifuna ukunibuza okunye ukuthize ngenkathi umuntu evuke nomlayezo futhi leyo nhlangano ihlele inhlangano emva kwalowo mlayezo yayifa khona lapho futhi uNkulunkulu uyibeka eshalofini futhi ayizange nhlobo ize ekuphileni manje buzani nje zibuze lowo mbuzo manje yabo manje lokho akusikho ukukhuluma ngokumelene manje kunamakatolika bonke abantu bakithi bayikatolika ngingum-Irish futhi bonke abantu bakithi ngabama-Irish katolika futhi bangabantu abakahle futhi angimelene nabantu abangamakatolika inqubo angimelene namamethodist angimelene namapentecostal yileyo nqubo esivimbelayo isikhiphe siyilokho niyabo nisebenzela ukuzuza ngempumelelo okukodwa lapho futhi sizama ukuveza uNkulunkulu iBhayibheli futhi sevele banayo imibhalo yabo edwetshiwe isimo sabo senkolo abakukholwayo futhi ngaphandle kwalokho ungeke wakunqamula futhi nicabanga ukuthi kuyinto elula kimi kuma lapho futhi ngisho lokho kubafowethu abangithandayo na ngicabanga ukuthi kulula kimi ukunicabalasela abodadewethu nezinwele ezimfishane na ngicabanga ukuthi kulula kimi ukunicabalasela besilisa ngokuvumela besifazane benu babe nezinwele ezimfishane nezinto kanjalo lapho labo abesifazane befaka imali ukungichaza isithunywa senkolo phesheya kwezilwandle na uma kwakungekho mali engena ebandleni benginga abantwana bami bebengeke baphile nomuntu okahle kuwe futhi abe nomusa kuwe ngicabanga ukuthi kuyinto elula kimi ukuma lapho uma ngibathanda abantu na ngenkathi ngisengumfana omncane ubaba wami engugweva ngangizondwa noma ubani nehla ezantsi nedolobha ngikale ukukhuluma nomunye umuntu awukho muntu owayihlanganisa nami bona babebona omunye umuntu othize eza ababengakhuluma naye babesuka bangishiye futhi ngangihlala njalo ngibathanda abantu ngenkathi ngisengumfana omncane ngangihlala phakathi ekufundeni incwadi yomlando wami ngangifunda ngelinye ilanga futhi ngibonile lapho uAbraham Lincoln ehla khona esitimeleni ezansi lapha eNew Orleans futhi kwakukhona ukudayisa isigqila esikhulu esiyikhaladi ezansi lapho nokusizalanisa ngale nabesifazane abakhulu ngokuthi eqaqa ukwenza izi qila ezingono uAbraham Lincoln wakhumula isikolo sakhe futhi wasonta incwadi yakhe wayengumKentucky naye.
That's wrong.
wathi lokho kuyiphutha, lokho kuyiphutha, ngisasho futhi kuyiphutha. UNkulunkulu wenza umuntu, umuntu wenze izigqila. UNkulunkulu usenza umbala wethu njengoba nje enza ezimbaleni. Unembali emhlophe, imbali esihlaza sibhakabhaka, imbali ebomvu. Ziyekele zinjalo, ungayiphastelisi. Ziyekele zinjalo, ziyekele ngendlela eziyiyo. Zonke ziyizimbali zikaNkulunkulu, kungumqulu wezimbali zakhe. UNkulunkulu wenza umuntu, futhi umuntu wenze izigqila. Asidingi ukuba izigqila. Njengoba ngasho lo Martin Luther King uhola abantu bakhe ekubethelweni kungokobukhomanisi impela kuyibo uma lawo bantu babezigqila khona-ke bengiyobasezansi lapha ngibalwela kunjalo kodwa abasize izigqila ungukuphikisana lapho beya esikoleni noma cha asizukukhuluma ngalokho ngicabange nje ukuthi ngizokuzwakalisa niyabo kulungile phelani mudevele nje impela sonke sizidalo ezingabantu sonke sivela kuNkulunkulu uNkulunkulu ngegazi elilodwa wenza zonke izizwe indoda eyikhalathi ingangithekelisa ngegazi igazi layo lifana nelami nje elami ngingamnika elilodwa ngingubani ukuphikisa na engumfowethu kodwa angikholelwa ekuganweni ukuganana kanjalo angikholelwa ngomhlophe kunamsebenzi muni ukuba enhle esencane intombazane eyikhalate khaliphile ifuna ukugana indoda emhlophe futhi babe nezingane zomhlophe nomnyama na ibingakanjani ekahle intombazane ekhaliphile eyikhalate ifune ukwenza into enjengaleyo na angikwazi ukukuqonda futhi ubengaba kanjani owesifazane omhlophe afuna ukugana indoda eyikhalathi nabantwana bomhlophe nomnyama na alihlali ngani ngendlela uNkulunkulu anenza ngayo na yiba ngoneme njengoba unakho yabo manje kaphelani ukuzala kwentombi nabaprofeti kulungile manje namhlanje usalokhu ephila uselapha uyazifakazisa ngezwi lakhe lelizwi linguNkulunkulu niyakholwa na futhi khona-ke lelizwi labelwa lapha okwalolu suku kuzoba khona omunye umuntu odlulayo ukuthi lelozwi lingaphiliswa futhi lenze lelozwi liphile lokho kungenkathi ezalwa ukuzala kwentombi kwakungejwayelekile uphuma ngokwejwayelekile lezi zinto ziphumile ngokujwayelekile futhi akukho ayengakwenza kungengaphezu kukajosefa akukho ayengakwenza ekubeni yilokho ayeyikho bukani labo khokho abanye u-Abrahama u-Isaka uJakobe noJosefa u-Abrahama ukubiza u-Isaka ukhetho noma ngapha nangapha u-Abrahama ukhetho no-Isaka ukubiza uJakobe umusa uJosefa kuphelela kungekho lutho oluphambene naye lo kwakuwuNkulunkulu esebenza indlela yakhe ephuma ini uLuther uWesley iPentecost itshe elivala phezulu nebandla nezwi liba ngelifanayo into efanayo impela ngokuphelele yonke into ezibalweni ebhayibhelini ngokuphelele kuyasibeka ngifisa sengathi ngabe benginenyanga lapha nani bantu abakahle besingahlala phansi futhi sikuxoxisane lokho futhi sibone niyabo vele nje simgijimise simkhiphe ubukeka kufana nesipoki uze usuke uhambe futhi uthi ngiyamangala abaningi babo hhayi nina kodwa abaningi babo bathi ngiyamangala niyabo nifanele nje nishaye isiphetho sakho futhi nisuke nihambe okwenele nje ukuthi ningabona niyabo futhi kungaleyo ndlela uNkulunkulu abiza abantu bakhe ngayo uhlale njalo ekwenza ngaleyo ndlela uphelani manje manje usaphila namhlanje indida itike yomlilo ezikhombe phakathi kwethu kwesayense futhi iselapha selokhu yaqonda ngqo emuva ehlane noMose uselokhu engunginguye hhayi nganginguye noma ngiyoba nginguye inkathi yamanje ngokwesayense futhi ngeqaphelani lensika eyakhipha amehlo kapawulu usawulu futhi nabo abantu bebi lapho ababonanga lutho ngisho ngayo abayibonanga kodwa yayikhanya kakhulu kupawulu yakhipha amehlo akhe wayehlale njalo ehlushwa amehlo akhe kusukela lapho-ke uqhubeke niyabo yena yena wayibeka manje bukani lo umheberu futhi wathi Nkosi ungubani na manje lo umheberu wayengabiza noma yilophi uhlobo lomoya Nkosi leyo ndoda ethembekile eyayifundiswe ngaphansi kwegamaleli uthisha odumile na futhi wayesazi isizathu ukuthi kwakuyinkosi eyahola abantu bayo bephuma eGibhithe. Kwakukhona leyo nsika yomlilo imi lapho ithi, Sawulu, Sawulu, ungihluphelani na? Wathi Nkosi, ungubani na? Wathi, nginguJesu. Manje lapha unguyena izolo namuhla naphakade. Niyabo, wabuya futhi wakwethembisa ukuthi kuyobuya ezinsukwini zokugcina. Nango umoya ongcwele niyabo ebuya ezinsukwini zokugcina ukuletha abantu manje bukani khona ngo ekugcineni kweJuda noSamaria lokhu kubonakaliswa kwezwi likaNkulunkulu azi imicabango senhliziyweni wakhombisa lokho kubo ngaphambi kokuba basuswe neveyili phezu kobuso babo ebengizoshumayela ngakho kulo busuku kwakubaphuphuthekisile niyabo abakubonanga manje uma enze lokho ngaphambili kulezo zinhlanga ezimbili zabantu okungukuthi ngithi kunabathathu uHamu uShemu noJafete uma akwenza lokho futhi uvumela leli bandla lapha liqhubekele emicabangweni yokuhlakanipha khona-ke wenza iphutha kodwa unguyena izolo kuHamu uShemu uJafete ofanayo izolo namuhla naphakade futhi wethembisa ukukwenza ngakho akasuye okhetha ubuso bomuntu futhi bhekisisani ukuthi u-Abrahama uphakama kanjani ngezibonakaliso zakhe nezinto futhi isibonakaliso sokugcina asibonayo senziwa uNkulunkulu kwawuNkulunkulu qobo lwakhe wambona ezinkanyisweni nakho konke okunye kodwa uNkulunkulu yena uqobo lwakhe wabonakaliswa esidalweni esingumuntu esidlayo futhi siphuze omunye umuntu wathi kimi ngesinye isikhathi umfundisi umfowethu Force wathi mfowethu Branham uqonde kungitshela ukucabanga ukuthi lowo odlayo wayenguye ukuthi lowo muntu wama lapho edle lelo thole futhi edle isinkwa sombila nobisi ucabanga ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu na ngathi impela u-Abrahama wathi kwakunguye wayenguye owakhuluma kuye wayefanele azi wathi wayengu-Elohim ngathi wena nabo uyehla ukwenza ukuhlola njengoba enjalo manje ekwahlulelweni kokuhlola ukubona ukuthi ubani ungamakholwa kade sipongoloza kakhulu ngakho ukuhlola nje ukubona ngempela ukuthi ubani ongamakholwa yabo futhi wazenza yena uqobo obonakaliswa wathumela uhlobo lukakolo oluncane ezansi phakathi lapho njengasemila ezweni esimodeni esizwayo eBhabhiloni kodwa bekisisani ukuthi wenzeni lapho kulelo bandla elikhethiwe ulinika ithuba nalo niyabo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na futhi uthengiwe uNkulunkulu wami wenzayina niyazi sakhiwe ngezakhamzimba eziyishumi nesithupha ezehlukene zomhlabathi ipotashi nepetroleum nokukhanya komhlaba nezulu nokunye wavele nje wafinyelela ngaliya futhi wathola umthamo ogcwele wesandla ama-atomu nokukhanya komhlaba nezulu nepetroleum wathi ngena kuGabriel futhi wenza omunye ukuba angene kuwo yena uqobo lowo uNkulunkulu wethu futhi ngenkathi enikeza umlayezo wakhe ku-Abrahama wanyamalala futhi wabuyela ngqo kuNkulunkulu futhi konke lawo ma-atomu nezinto kwavele kwahlakazeka nje njengomlilo uphumisa ama-asidi namakhemikhali okhunini noma ilahle kumbe noma yini oyishisayo kwabuyela okungabonwayo ngiyajabula kakhulu baba wami unjalo ngiyabonga ngiyazi emva kokuba lo mzimba usube yinto engelutho kodwa ungeke usabona nje izithako lapho owawukhona ngolosuku uyobiza futhi ngiyomphendula yebo mnumzane umngane washo lapha kungekudala ngangikama lezi zinwele ezimbili noma ezintathu enginazo ezisasele wayesethi Billy uyazi ukuthini usuba nekhanda elinempandla ngokuphelele ngathi angalahlekelwa nangolulodwa lwazo wathi ngisize ngitshele ukuthi ziphi ngathi kulungile sithandwa ngizokutshela uma wenza lokhu ngitshele ukuthi zazikuphi ngingakabi nazo ngizovumelana nawe yabo noma aphila apheza zikhona ngingakabi nazo zilapho zingilindele ukuba ngize kuzo amen hallelujah lo uNkulunkulu wami lo uNkulunkulu wethu impela uma singabantwana bakaAbraham siyakukholwa yebo mnumzane uNkulunkulu wethu ngifanele ngijahe inzike umlilo ikhonjwa ngokwesayense nangomnyakazo ngesimilo sayo nakho konke okunye iyafana nje njengoba yayinjalo ngenkathi ihlala emzimbeni wendodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa ihlala kanjalo emzimbeni kwamadodana akhe anesimo sobuntwana osuku lokugcina manje ngiyazi bazalwane sibe nenqaba yalokho ukuzifanisa nomunye umuntu kodwa iBhayibheli lathi kuyokwenzeka niyakwazi lokho njengoJane noJambre bamelana noMose niyabo kuzofanele kwenzeke nje kodwa ningakuvumeli lokho ningakuvumeli lokho kuniphuphuthekise uma nibona idola mbubulu kumbulani lenziwa kwela ngempela niyabo uma lingenjalo ngela sekuqaleni kodwa kunomoya ongcwele wasekuqaleni uKristu wasekuqaleni impela ungumoya ongcwele kuphelani manje nensika yomlilo isaphila namhlanje phakathi kwethu emva kwazo zonke lezi zinkulungwane ezilinyaka futhi isalokhu ilapha indida imbewu emhlabathini iyindida ngizovala cishe imizuzu eyishumi nambili imbewu emhlabathini iyindida ukuthi leyo mbewu encane iyongena kanjani emhlabathini futhi ife bese kuthi ke uma leyo mbewu encane ifele emhlabathini khona ke ungahle uthathe umhlabathi ongagcwala isandla bese uyisa endlini yokusebenzela isayense bese uyihlola ubungeke uyithole leyo mbewana yokuphila uma ubungakwenza akukho lutho lesayense lapho okukhombisa ukuthi kulapho kodwa ake nje udedele ilanga likhumise ngakhona endaweni yayo efanele phekisisa ukuthi kwenzekani kuvela ndawo ndawo leyo indida bangayikuchaze niyabo yonke into kuyo iyafa ngaphandle kokuphila nokuphila akubonwa futhi noma yikuphi lapho ukuphila okuncane kukhona kungaphezu kwemvelo nomzimba wemvelo usuphele ngokuphelele kodwa okungaphezu kwemvelo kusaphila manje leyo mbewu encane ingambelwa manje ngilaleleni bangane leyo mbewu encane ingambelwa emhlabathini futhi uma leyo mbewu ingakaqhumi nomata angikhathali ukuthi imbewu inhle kanjani ayisoze yaphila nyabo ngikhathali ukuthi amabandla ethu athole ukuba mahle kanjani ukuthi sizama ukugqoka kahle kanjani ukuthi siba kahle kanjani nokuthi siba ihlakaniphi kanjani ngaphandle uma sixhumana nomata yizwi niyabo ungeke wavuka ayikho indlela kuwe ukuba ukwenze niyabo niyazi sithatha umbila siphila osukwini lokubhasteliwe yonke into ibhasteliwe sebeze babhastela ngisho nebandla kunjalo babhastelise ibandla lisuka ezweni laya esivumeni kholo sezihlakaniphi ihlelo uJesu akazange athi hambani nenze amahlelo akazange athi hambani nakhe izikole wathi nishumayele ivangeli nibonakalisa amandla ezwi lesithembiso sosuku niyabo kodwa sikubhastelile manje sesinebandla elihle ngokuthe xaxa nini besifazane bePentecostal onyoko babevame ukuma ekhoneni bengafake masokisa amade ezincane zicatholo esezigugile lawo mathenisi beshaya isikhujana ithamborini amahlelo ayemhleka futhi ahlekisa ngaye ubabayi wayema lapho enokudinga ukugunda izinwele futhi ecosha umbila emgwaqeni ndawo ndawo ondla nina bantwanyana kubi kabi ukuthi senidedile kukho manje ninesikhejane sorikhi phakathi lapho esifuna ukuza njengabo bonke abanye njengoba kwenza u-Israyeli wayefuna inkosi yabo uqobo nifuna ukwenza eyenu uqobo yabo futhi manje seninani na isikhejane sorikhi abafundile kunjalo bana lesi sihlakaniphi bafuna ukuba njengabo bonke abanye udokotela usibanibani nodokotela usibanibani niyabo futhi kunifikise phi na senibahle ngokuthe xaxa kunjalo bangamabandla angcono kodwa uphi lowo moya owawuphakathi lapho na iphi leyo mihlangano yobusuku bonke lezo isono somuzi na kumulana umoya ongcwele njalo wathi ngezinsukuzo ukugcina hamba ubeke uphawu kuphela labo abakhala futhi bebubula ngezinengiso ezenziwa emzini. Ngifuna nina befundisi ukuba nibeke izandla zenu phezu kwalelo lunga lebandla lenu, nina befundisi bamapentecostal. Manje-ke uma nithola lokhu bese niza-ke futhi ngizoxolisa kini. Tholani lelo lunga lenu elingenakuphumula emini nobusuku ngokukhalela isinengiso sezono esenziwa emzini. Amaphesente angamashumi ayisiyagalolunye abo ahlala ekhaya bese ebuka uSiyamthanda uSuzi esikhundleni. Oh, wena ukhuluma ngezilimi impela, uxoma phansi naphezulu futhi umemeze. Lokho kulungile, akukho okuphikisana nalokho, akukho okuphikisana nenhlangano yenu futhi. Kodwa ngizama ukukhuluma ngokuphila. Ukuphi na? Manje ngikhombiseni lelo lunga, bukani ukuthi kuyizwe kanjani, ukuthi unganaki kanjani, njalo ingaphandle lizwakalisa lokho okungaphakathi, basiwa ngezithelo zabo. Ukuphi na? Ngiyabuza nje, phendula umbuzo wakho nje ngaphambi kokuba ugxeke. Niyabo, buza leyo mbuzo nje kuhle. Niyabo, angizami ukunilimaza, ngizama ukunisiza. Niyabo, ngizama ukunisiza. Leyo mbewu ifanele ife ngenkathi iJuda lamaGreki ayafika kuJesu ayesethi, ngithanda ukubona uJesu. Jesu wathini? Into yokuqala wathi, uma uhlamvu lukakolo lungaweli emhlabathini lufe, uhlala lodwa. Wabakhombisa ukuthi ubona kanjani ifa kuwe uqobo, ifa kwisayense yakho ephathelene nenkambo elungileyo, izivumukholo zakho nakho konke lokhu zalo ezweni nje kuKristu. Leyo yindida ukulubona lumila. Yebo, ngiyakhumbula lapha kungekudala ngangisezansi indawo encane ebizwa nge-Acton eKentucky, emuva le ezintabeni. Ngingakaze ngibe lapho ngaphambili umfo ogama lingumnumzane Woods, futhi wayengufakazi kaJehova, futhi wayekomunye wemihlangano, futhi umoya ongcwele wakhuluma. Wayenomfana owayenomlenze ushwabene ngaphansi kwakhe kanjalo. Ngangimi emsamo ngishumayela nje, futhi ngabuka ngathi ngibona indoda ehlezi le kwingemuva lendlu kukude ngokuphindwe thathu njengalokhu lapha itende elikhulu. Futhi ngathi futhi sasenyukile ngokuzungeza ukusenhla eGreat Lakes, futhi le ndoda ngathi inomfana, indoda ivela eKentucky, ezansi le eKentucky, ingusonkontileka igama layo uBanks Woods. Unomfana onovendle mlenze wakhe ushwabene ngaphansi kwakhe. Ngathi isho kanje, inkosi usephilisiwe. Ngakho owesifazane wama lapho. Manje kunabantu nje abaningi abamile khona lapha kulokhu ukusa, abantu bami omaziyo uDavid Woods. Bangaki omaziyo uDavid Woods? Niyazi kunjalo. Khona lapho-ke wasukuma nomlenze wakhe uphilisaka ngokujwayelekile. Lokho kwayicazulula inkinga kafakazi kaJehova. Futhi ngaphandle kwalokho, ngaleyo mibono efanayo uhole abantu bakhe bonke. Umfowabo uyangena ukuhlekisa ngaye, futhi nje uyamdabula amhlakaze wathi, wenzani ulandela uhlobo oluthize lohlanya olunjalo ezinye zalezi zinkoloze zesimodeni na, umfundi kofakazi bakaJehova? Wathi, awu, indoda iphande lapho isika utshani, ngangifake isigqoko esidala esikhulu sotshani, futhi ngiphandle enkundleni evulekile ngikunda utshani. Ngiyangena ngahlala phansi. Wathi umfowethu Banks, wathi ngumfowethu lona uLyle. Ngathi, ninjani mnumzane Wood? Wathi, ninjani? Oh, engozidlayo ngempela. Ngahlala lapho kancanyana nenkosi yanikeza umbono. Ngathi, mnumzane Wood, ngathi ngicabanga ukuthi awukukholwa lokho. Wathi, impela angikholwa. Wayesethi, ayikho into njengezinto ezinjengalokho. Wathi, isikhejane sokwenziwe onaso mfowethu, sonke sixovekile. Ngathi, uyazi iBhayibheli lathi izwi elilodwa elimelene nomoya ongcwele elisoze lithethelelwa. Ngathi, ini? NoJesu wayenza into efanayo. Niyabo, wayengakaze akubone namanje yabo ngakho wathi angikholelwa kunjalo ngathi kulungile uma ubungakholelwa kunjalo ubuyobuyela emuva kumkakho omshile wangiqalaza wabuka ngale waqalaza ngale manje wayengazi ukuthi ngangibamba imicabango yakhe uqale kanjani abantu bafika khona ngapha bakubone lokho emsamo futhi bacabanga ukuthi awazi nje impela ngani wembula izinto ngakuwe ngo niyabo kodwa ungeke wakusho uJesu wayazi ukuthi uJuda wayenaye ngaso sonke isikhathi kodwa nokho niyabo akuyeke kanjalo ngoba kunenhloso yakho niyabo futhi nje ngakho wahlala lapho wayesethi waqalaza ngakuBanks ngathi utshelwe nguBanks lowo umfowabo ngathi wena unabantwana ababili abancane abafana amakhanda amhloshana wabheka emuva kuBanks futhi ngathi ucabangani ukuthi uBanks ungitshele lokho na ngathi uthini ngalokho na ebusukwini bakuthangi wawugijima nowesifazane onezinwele ezinsundu ngokubomvana futhi wawusekamelweni futhi kuleli kamelo kukhona umuntu owangongotha emnyango futhi wamthumela emnyango ngoba wawesaba kuyinto enhle wasakazeka ikhanda lakho omunye wezithandwa zakhe wayemi lapho nesibhamu esandleni sakhe wathi uNkulunkulu ngihawukele uNkulunkulu uyazi ukuthi kanjani manje usengonomoya omuhle uKristu wokuqina uyise wenza ngendlela weza ngendlela efanayo odadewabo nabo bonke sasisezantsi eKentucky sizingela izingwejeje phakathi kowodwa wemihlangano yami nganginamaviki amabili goma ngempela bangaki abake bazingela ezingwejeje na obazalwane bami akukho okunjengakho ngakho nginike isibhamu i.22 phakathi noAugust futhi nasekhaya ukuthi inkosi ikhuluma kanjani phandle lapho futhi yazi izinto ukuthi yakwenza kanjani oh kanjalo kanjalo caphelani khona ke si gomisa ngempela phezulu ezinqemeni lapho esakhe khona wathi ngiyazi indoda endlala ingumphiki inkolo wathi inama eka angamakhulu amahlano amagquma nje njengaleli nasezantsi ezigodini emigodi siwabiza kanjalo lapho ongakwazi khona ukuhamba ngoba kumanzi wathi singahle sifinyelele kwezinye izingwejeje wathi kodwa ingumfo omdala onesihluku ngathi awu asehle futhi siyibone ngakho cishe izinyanga ezintsha zibe mbili ngaphambi kwalokho ukuthi sazi kanjani ukuthi indawo yayilapho nganginomhlangano ezinkundleni zokukhempa zeMethodist eActon eKentucky futhi ngalowo busuku umoya ongcwele usenza ukubona okufihlakeleyo kwakunowesifazane ehlezi emuva lekuyingemuva lezinkundla futhi wabiza igama lakhe wawusuthi unodade obulawa umdlavuza wesisu kade eseLouisville nje futhi bamkhaqa umdlavuza wawusongeke kakhulu ngokumzongolozela ukuthi abakwazanga ukuhlinza futhi ngunkosikazi sibanibani kwasukuma waseqala ukukhala ngathi ngenkathi usuka ekhaya lobusuku ekhabetheni lezitsha eliphezulu elimabula uthathe iduku elincane base ulifaka esikhwameni sakho semali sinesincane isithombe esiblue ekhoneni yabo wena uthi kanjani lokho uzwakala impela awu kuthiwani ngoJesu esho lapho leyo nhlanzi eyayinemali emlungeni wayo na kuthiwani ngomprofeti etshela indoda ukuthi iminyuzi yayisibuyi lena nje niyabo uvele nje uthevele unokuzifanisa nomunye umuntu yebo kodwa awumuzwa neze umunye wabo eshumela ivangeli futhi ethole imiphefumulo isindiswe niyabo ngakho niyabo ufanele wazi kangcono ngakho manje ke siyathola kwamtshela lokho wathi thatha lelo duku bese ulibeka phezulu kukadadewenu ngokuba isho kanje inkosi uzophila awu angazi noma imuphi wenu uyamazi umfowethu Benna ngiyasikhohlwa isibongo sakhe uBrian njalo uBen Brian oh hey anisoze niyomazi njalo uma nike nambona kanye ukuba ubelapha ubeyompopoloza ejijela izandla nezinyawo emoyeni kanjalo empopoloza ngakho ngesinye isikhathi waseke ehamba lona isifazane ukuba akubeke edukwini lakhe futhi abeke iduku phezu kwakhe enhla lapho futhi ecishe eminyakeni emibili kamuva ingaleyo nkathi esaya kozingela izingwejeje wathi asehlele kulokho ya ngangingazi ukuthi kwakuyilelozwe elifanayo kwakucishe kube amamayela angamashumi amabili ukusuka lapho esasikhona ngakho sehlela lapho sase sihosheleka emumva lephezu kwamagquma nasezansi emigodini nasenhla nokho isiqinti sesithunjana somshanelo naphezulu ngapha size sifike endlini enkulu endala futhi lapho kwakuhlezi amakhehla amabili ehlezi phansi kwesihlahla sama-aphula izigqoko zawo ezindala eziyabuzelayo zithe ngqi wathi nguye lowo futhi mfana unesihluku wathi unenkathazo mpika inkolo ngakho sama ngathi kungcono uyokhuluma naye ke uyazi ngingumshumayeli ngeke asivumele sizingele nhlobo ngakho wathi wenyukela lapho wayesema wayemi lapho esikhulu isinemfu ugwayi emlonyeni wakhe futhi sehla sonke ngentshebe yakhe emi lapho ngakho wajikela ngaleya wathi ngani wathi halo ngena ngakho wenyukela lapho wayesethi wathi igama lami nginguwuthi wathi nginguBanks Wood wathi ngikadesi mina nomngani wami kadesi zingela ngapha wathi izinsuku ezimbalwa phezulu lapha ngase Acton washo wayesethi noma ngomise kakhulu kakhulu wathi sikwazi ukungena ehlathini izingwejeje zindlala kakhulu wathi ngiyazi indawo yakho inesigqobo kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngizoza ngizokucela ungivumele ngizingele wathi unguthi kabani wena na wathi ngumfana kaJim Wood lowo kwakunguJehova Reader Witness Reader nyabo wathi uJim Wood omdala ungenye yamadoda aqotho kakhulu lapho babakhe e-Indiana ngaleyo nkathi wathi indoda eqotho kakhulu eyake yabakhona kulelizwe wathi ngingakwethemba impela ukuba ungabulali enye yamankomazi ami noma uqale umlilo wathi zisize wathi kubeka futhi uzingele kuye wathi nginamaeka angamakhulu amahlanu lapha zenze ube sekhaya kulungile wathi ngiyabonga wathi ngibona ukuthi kulungile umelusi wami ukuba eze naye wathi ubani owakho wathi umelusi wami ngabe ngithatha isikhathi eside na kulungile wathi umelusi wami wayesethi uthi awuqondile ukungitshela ukuthi usuphansi kakhulu kangako kangokuthi usuze uphathe umshumayeli noma ngabe uyaphi washo ngacabanga ukuthi kwase ukuthi akube isikhathi sami sokuba ngiphumeke ngakho ngaphuma emotweni ngase ngihamba-hamba ngathi ninjani wangibuka wayeselokhu equpha ugwayi wakhe niyazi bese ephimisela phansi kanjalo wathi futhi ungumshumayeli ehe ngathi ngabuka igazi lezingwejeje konke kimi ukuhwana kwase kungamaviki amabili ngingagezi niyazi futhi ngicambalala ehlathini ngilala niyazi futhi ngakho ngathi ngingahle ngingabukeki njengaye kodwa ngathi nguye wayesethi awu wathi okungenani ngiyakuhlonipha ubukeka njengesidara esingumuntu wathi ubukeki ufana nabashumayeli ngakho ngathi awu ngiyabonga mnumzane wathi ngithi ukuphambana nani bafo ngathi ngiqondile ngumnumzane wuthi ukuthi ubunguye wathi uyazi ngimpika inkolo ngifanele ukuba nguye ngase ngithi yebo kodwa angicabangi ukuthi lokho kuyinoma yini engingaqhosha ngayo wena uyaqosha na wayesethi awu wathi angazi wathi cabanga ukuthi nina bafo nisemkhondweni ongesiwo futhi niyazi ukuthi lokho kusho ukuthi nina inja eqamba amanga niyabo izinyamazane amaqalashu azikho phezulu lapha niyabo ngakho wathi ngicabanga ukuthi nisemkhondweni ongesiwo akukho lotho phezulu lapho futhi nonke nje niqamba amanga ngakho ngathi kusobala lokho usekucabangeni wayesethi yebo kagele ileyo ndlela okucabanga ngayo wathi buka lapha mnumzane wathi uyawubona loshimula umdala enhle lapho na ilapho ke indlu endala ngazalelwa phezulu lapho baba wami wakha lendlu ezansi lapha wathi cishe eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlane edlule wathi ngakhuliswa khona lapha ngihambile phezu kwalamagquma ngibheke indawo zonke phezulu esibhakabhakeni macala onke angibonanga nkulunkulu nazi ngilosi noma lutho olunye ngathi awu lokho usecabangeni wayesethi angaze ngibone namunye wenu kuphela ngangicabanga ukuthi wayeqamba amanga wathi angifuni ukulimaza imizwa yakho mnumzane awu awu ngabe ngizoyozingela noma ngabe ngizomnwela phansi na ngakho ngacabanga ukuthi ngizovele nje ngimnike umama njalo wayethi nikeza inkomazi intambo enele izozilengisa yona niyabo ngakho ngacabanga hamba nje ngathi yeyomnomzane kunjalo wathi ngasha ngalangezwa ngomshumayeli oyedwa ngesikhathi ukuthi uma ngike ngahlangana nomfo ngizoxoxa naye wathi angahle kuba waye nento ethize futhi usaxoxa isikhashana esincane niyazi ngase ngithi kwakungubani lo wathi kwakunomfo wathi kwakungubani igama lakhe na wayesenhla lapha e-Acton ngikholwa ukuthi bambiza ngiyalikhohlwa ukuthi igama lakhe wayengubani uBrenham ngabheka ngale kuthi nomfowethu uthi wathi wathi uyazi wathi inenekazi lidala uCosmo wakhe enhle lapha phezulu egqumeni wayesethi silithathe salisa kudokotela eLouisville futhi wathi lalinomdlavuza futhi bavele bathunga umhlane walo nje wathi udokotela ubanike umuthi kuba balinike futhi baligcine lithule lize life futhi kwase kuyisikhathi salo nje ngaleyo nkathi cishe ukuba lishone wathi lalingakwazi ngisho kuvuka empedeni wathi sasidingeka sijonse ishidi lombhede silikhiphe phansi kwalo sasingakwazi kulibeka epoweni yombhede niyabo phansi kwalo ngqo wathi unkosikazi nami sasenyuka futhi sihlanze umbhede walo njalo ekuseni wayesethi kwakunomshumayeli ovela kude ngaphandle ngaleya ndawo ndawo e-Indian wathi wehlele lapho futhi wayenomhlangano phezulu lapho wathi leyo ndoda yama lapho ngalowo busuku yase itshele udadewabo usibanibani ngeduku ayenalo ephaketheni lakhe wathi eza wayesethi baletha isigejane salabo bagingeka abangcwele laphaya wayesethi ngangicabanga ukuthi babe ne-Salvation Army phezulu esiqongweni segquma ngalowo busuku lowo kwakunguBen omdala ememeza kanjalo niyazi ngakho wathi ngathi awu uyazi wafa wathi lowo ngumndeni wakhe niyazi ukuthi kunjani ngemuva ezweni banomunye nomunye nje futhi bathandana futhi baphilelane kubi kakhulu asikwenzi lokho ngasemadolobheni amakhulu ngakho bathi si futhi babehamba ukuba bafe wayesethi ngacabanga awu lowo nguye wathi awu isikhathi sesihambile asikwazi ukukhipha umzimba wakhe kuze kube sekuseni wathi ngizothatha inqola yami ngizokwenyukela lapho bese ngimthatha bese nimdonsa emkhiphe ukuze simise kwingale eCampbellsville eKentucky cishe amamayela angamashumi amane ukusuka lapho kuya kumngcwabi wathi umngcwabi wayedingeka eze emgwaqeni omkhulu okungamamayela cishe ayisishiyagalombili amamayela ayishumi phandle wathi angawucosha umzimba wakhe kusikela lapho wathi asikho isidingo sokuya laphaya kulobusuku bayobe bekhala nje wathi sizolinda nje kuze kuse wathi uyazi ngobusa kulandelayo ngenkathi ngenyukela lapho lowesifazane wayepheke ophaya bama-aphula abafurayiwe naye nomyeni wakhe bahlala etafuleni bebadla futhi wayephi ila ngamanzi kabhali ngacabanga ngathi manje awume kancane ngathi akukhola lokho wathi futhi akukhola na ngase ngithi awu nguwe okushilo ngacabanga mfana mdala uzosomayeza mina manje yabo wathi akukholana ngathi ndoda uqonde ukungitshela ukuthi into enjengaleyo ibingenzeka kuwo wonke lonyaka wesayense lapho esinodokotela abedlula bonke na. Wathi uma ungakukholwa ngizokuthatha ngikwenyusele lapho futhi ngikufakazise kuwe manje umphiki inkolo ushumayela kimi ngonkulunkulu nabo. Ngathi awu wena uqonde lokho na? Wathi yebo. Ngathi awu kwakuyini na? Wathi ngifuna uku uma ngike ngaze ngabonana naleyo ndoda ngizoyibuza ukuthi yini ezweni le eyayitshela ngalokho nokuthi yazi kanjani ukuthi lowo wesifazane wayezosinda nabo. Wathi ngizoyibuza ngalokho. Ngathi ngathi awu lokho kungaba yinto enhle. Ngase ngithi awusho kungakuphatha kabi uma ngithatha elilodwa lalawo ma-aphula na futhi lalisemhlabathini ekwindla lonyaka niyazi kwakuyiviki lesibili ku-Agasti namaqabunga laliwohloka esahleni nama-aphula ayelabo futhi ayengama-aphula amnandi. Ngalicosha ngase ngilesulela kuleli bhulukwe elidala elingcolile ngase ngiyolidla yazi kanjalo. Wathi yazi size ama-yellow jacket ayawadla bangaki abaziyo ukuthi yini i-yellow jacket na? Ngakho wathi ama-yellow jacket ewadla ewaqeda ungazisiza. Ngakho ngathi kulungile. Ngakho ngaya ukudla ngathi mfana i-apula elihle. Wathi oh yebo ngasitshala leso sihlahla lapho uqobo lwami eminyakeni engamashumi amahlanu edlule ngakulowo mfudlana. Ngathi hey uyazi sizoba nekwindla yasekuqaleni. Ngathi buka lapha. Ngathi ngiyamangala ukuthi kungani lawo maqabunga ewohloka kuleso sihlahla ngaphambi kokuba ngisho sibe nobusuku upholile na u-August oshisa kunazo zonke. Oh wathi ukuphila kusukile kuso. Oh ngabe yilokho okwenza lokho na? Wathi ya aphenduka abe yelo bese ewohloka. Ngathi kushonephi ukuphila na? Wathi kwehle kwangena empandeni. Ngathi awu kukwenzeleni lokho na? Nabo wathi awu ingenxa yokuthi uma kungehleli empandeni. Wathi ubusika buzosibulala isihlahla imbewana yokuphila amanzi esihlahla asesihlahleni futhi ehlela empandeni. Futhi ufakazi obuhle kangaka pho obulapho niyabo bokufa ukumbelwa nokuvuka futhi niyabo. Ngathi manje-ke kwenzekani-ke ngabe ahlala phansi lapho na? Wathi qhabuqhabu. Ngathi ayabuya ngentwasahlobo elandelayo bese ekulethela esinye isiqheke sama-aphula ya futhi uhlale lapha futhi uwadle ya. Futhi manje-ke uthi awukaze umbone uNkulunkulu. Wathi awu leyo imvelo nje. Ngathi kunjalo na? Yebo mnumzane. Ngathi ngifuna ukubuza okuthize. Uma kuyimvelo nje ngitshele ukuthi buhlakani buni ubexwayisa leso sihlahla lawo manzi esihlahla esihlahleni na? Awanabuhlakani obungowawo kodwa buhlakani buni obehlisa lawo manzi esihlahla empandeni uthi yehlela lapha bese ucasha ezinzini zomhlaba manje kuze kwedlule zonke izinkathazo. Manje-ke ngizobuye ngikubuyise futhi na? Uyabo ngitshele ukuphila obekuseqabungeni kufe umzimba nje iqabunga lawohloka ukuphila qobo lwakho kwehla ubuya neqabunga elisha. Uyabo ngathi ukuphila kucashile kwehlela emhlabathini. Uthobe njengoba ngishilo izolo ebusuku. Oh ngifihle ethuneni niyabo kuze kwedlule ulaka lwakho ukubonile ukuhlupheka kufika kusobala niyabo. Qaphelani wathi ngifihle. Wathi awu lokho imvelo nje. Ngase ngithi mnumzane ngathi uma ngikhiphela ibhakethe lamanzi lapha esigcotsheni bese kuthi-ke njalo ngo-Agasti lawo manzi ehlela esigcotsheni esiphansi ekugcineni bese kuthi-ke entwasahlobo yonyaka ayobuyela ebhakedeni futhi. Wathi oh qhabo awana kuphila. Ngathi nakho lapho okhona manje usukutholile. Uyabo ngokuphila. Ngathi uyabo lo nguNkulunkulu. Wathi uyazi angizange ngicabange ngalokho. Ngathi ngitshele ukuthi yini eyenza lokho. Wathi angazi ukuthi kwenziwa yini. Ngathi imvelo. Ngathi awu ubani olawula imvelo na? Ngabe imvelo ingubuhlakani na qhabo wathi hawu angizange ngicabange ngakho kanjalo nje ngathi ngizokutshela ngiyaphuma lapha ngizingela ezingwejeje uma ulungile wathi zisize ngathi uma ngibuya fundisisa kanzima impela manje futhi uma sengibuya ungitshele ukuthi buhlakani buni obutshela lokho kuphila kuleso sihlahla ukuba kwehlele empandeni futhi bubuye bubuye ngentwasahlobo elandelayo futhi ngizokutshela ukuthi ini into efanayo eyangitshela ukuthi owesifazane wayezophila enhla lapho owayenomdlavuza wathi eyakutshela ngathi yebo mnumzane wathi uyilowo mshumayele na ngathi yebo mnumzane ngumfowethu Branham futhi lapho phansi kwaleso sihlahla ngaleyo ntambama ngento encane elula kanjalo ngamholela kukristu izinyembezi zehla nezihlathi zakhe sekungunyaka kamuva ngehla ngenyusela ithakhi yami egcekeni base bethuthile wayesashona wafa futhi ngenkathi ngibuya inenekazi lalimi lapho ukuba lingibhavungulele ngokuzingela enkundleni efakwe izigxobo wayengitshelile ukuba ngizingele noma ngasiphi isikhathi engangifuna ngazo lalinga alimzwanga esho lokho ngakho ngiyenyuka ngathi ngiyaxolisa ngathi ngifika lapha kusesekuseni ngalokho ukusa ngase ngipaka imoto lapho obungakwazi khona ukuyibona lathi lawo ilayisense yase-Indiana lapho na ngathi yebo mina ngathi umyeni wakho lathi umyeni wami sewucishe impela kube ngunyaka ashona lahlala elicwecwa ama-aphula egosini elingemuva liwakha kuleso sihlahla esifanayo ngathi awangitshela engakafi lathi angikholwa ngathi ngangihleli ngqo phandle lapho ngolunye usuku ngase ngithi ngiyenyuka futhi ngangikhuluma naye bathi wayengumphika inkolo laqathaza lelo aphula lase lingiqalaza lathi ungumfowethu Branham na ngathi yebo mem lathi ngithethelele lathi washona memeza zombili izandla ziphezulu emoyeni edumisa uNkulunkulu azi njengoba lelo qabunga libuya uyobuya futhi nebo indida engachazeki ngihlezi ngidla ice cream nje ngiyavala ngihlezi ngidla ice cream ngiyakudala usokhemisi omdala wangitshela wathi uyazi mfowethu Branham ine uyakholelwa endideni na ngase ngithi yebo wathi ngeze umlayezo wakho ngesinye isikhathi etapini indida wathi eminyakeni eminingi edlule ngesikhathi sokuntuleka kwezinto zonke wathi abantu ezweni ngosizo babefanele beze bazothola isiyalo wayesethi ukuba bathole umuthi wabo wayesethi bafanele bame emigqeni emide wayesethi ngolunye usuku into ecakile wathi ngangihlezi emuva lapho ngifunda iphepha nomfana wami omncane wathi wayephezulu lapho wayesethi owesifazane omncane wayekade emi emigqeni phandle lapho wayezoba ngumama niyazi noma ngasiphi isikhathi wayefanele athole umuthi udokotela wanikeza isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo wayefanele athole isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sigcwalisiwe ngakho wathi umfana umama wayengasenaki ukwazi nje ukusukuma isikhathi eside wamenyusela lapho wathi mnumzane ngizoma emgqeni ngifanele ngiyise umkami ekhaya niyabo wathi ngingamyisa ekhaya na udokotela uthe ufanele abe nalomuthi kulentambama futhi akasakwazi ukuma esikhathi eside wathi ngingasithola lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ugcwaliswe na niyabo ngine-order lapha ngifanele nje ngithole inothi ukuba lithi ngingakwenza wayesethi ngizosibuyisela kuwe ngqo futhi umfana omncane kusobala ngesikhathi sokuntuleka kwezinto zonke niyazi wathi ngiyaxolisa wathi ngeke ngakwenza lokho wathi sineziyalo ukuba singakwenzi lokho wathi ngingeke ngakwenza lokho wayesethi kwenzeka nje waphenduka wayesenalela ukuthi kwakuyini wabheka phezulu lapho nalowo wesifazane omncane bandla umlomo wakhe umhlophe futhi ebambelele ohlangothini lodonga kanjalo nomyeni wakhe emi lapho enomoya omuhle nje ngakho konke wathi awume kancane ndodana wathi ngahamba ngase ngilanda izithako somuthi nofikiswa kwawo ngasigcwalisa ngasibuyisa wathi mfowethu Branham ngenkathi ngikunikezela wathi ngabuka ngawubeka ezandleni zenkosi uJesu. Wathi ngacikica amehlo ami ngabuka futhi wathi kwaba nguye owelula isandla wayesethatha leso sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. Wacabanga ukuthi ngisangene mfowethu Branham na, ngathi qhabuqhabo, enikwenzile kwabancinyane balaba abancinyane bami, nikwenzile kimi indida impela kwakuyiyo, kwagcwalisa izwi. Kuneziningi indida enkulu ebesingaxoxa ngayo, kodwa bangane abathandekayo, njengoba sivala asicabanga ngalokhu, kukhona eyodwa enkulu, eyodwa ezayo uhlwitho. Sonke masilungele leyo eyodwa lapho, asizibeke esimiselweni semiphefumulo yethu manje phambi kwaNkulunkulu, ukuthi uma leso sikhathi sifika ukuthi sizohamba lapho icilongo lenkosi liyokhala, nesikhathi asisayi kubakho ukusa busa phakade kukhanya futhi kubalele, futhi nxa abakhethiweyo bakithi bebuthana ekhaya labo ngaleya kwesibhakabhaka, nxa ebizwa amagama ngaleya, sonke masibe lapho. Ngihlale kuleli tafula kulokhu ukusa nginibuka, niyazi singahle singakudli neze okunye ukudla kwasekuseni sindawonye. Niyakwazi lokho na, lesi kungaba isikhathi sokugcina esekwe sidle ukudla kwasekuseni sindawonye. Kodwa yinye into eqinisekile, ngomusa kaNkulunkulu sizoba sekudleni kwakusihlwa sindawonye ngolunye lwezinsuku. Ngiyobuka ngale kwetafula lapho futhi nginibone, ngizothi ngiyakhumbula ngenkathi sisezansi eTampa na ya lokho kulokho kungenkathi ngenza ukuzinikela kwami okugcwele. Hey, usobala izinyembezi ziyokwehla ezathini zethu, khona-ke inkosi iyophuma ubuhle bayo izesule zonke izinyembezi emehlweni ethu, ithi ningabe nisakhala abantwana, sekuphelile, ngenani ezintokozweni zenkosi elungiselelwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba. Sikhothamise amakhanda ethu. Baba wasezulwini, umsuka wesikhathi sethu usho okukhulu kakhulu Nkosi, singaba boshwe umhlaba nje futhi emzuzwini embalwa nje lapha nalapha, futhi nje ukhithima kuphumele kithi, futhi uma sixoxa nawe sikholwa ukuthi sivuke kanye nawe manje sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, futhi wena unathi kulokhu ukusa sinokukuzwa lokho siyazi ukuthi wena ulapha. Futhi sikhuluma ngendaba yendida leyo ngengaphezu kwemvelo. Yindida ukuthi wasindisa njalo njalo olusizi njengami, ukuthi bakanjani bonke abantu bakithi izoni zavuswa emajukujukwini ugoluthukela, waze walwenza kanjani uhlamvu lukakolo kuwo. Nkosi na indida, iningi labantu bakithi befa befake amabhuzu abo belwa izibhamu. Oh Nkulunkulu, kodwa umusa wakho wangisindisa. Ngibonga njalo njalo Nkulunkulu, ngibonga njalo njalo. Ngikhulekela abanye Nkosi ukuba ukuba nje bebengamazi lo muntu oyisimangaliso uKristu, futhi ngiyababona Nkosi njengoba behlezi emumva nomqondo obuhlakani wakho, futhi ngempela abazi ukuthi umuntu uKristu uyini. Nkosi, kwenze kube yikho ngempela kubo. Siza lawa lesi sikhejane samadoda esikahle Nkosi, abafowethu laba befundisi nesimabhizinisi abakuleli hora elikhulu lobumnyama, bazikhombe bona Nkosi ukukholelwa kwabo. Ngisho nangezinye izikhathi kumelene nokucabanga kwabo okungcono kwezinhlangano zabo, balifuna noma kanjani. Babusise baba, babusisa ngamunye. Manje sisakhothamisa amakhanda ethu, angazi noma kulokhu kusa uma bekhona lapha ungaqinisekile ukuthi iqabunga elincane ukuthi wenza ithunzi lomunye umuntu uma ukuphila kungawushiya ukuba kubuyele emhlabathini, ungavuka futhi na? Ngabe imbewu iyaqhuma nomata ongalenza libuye futhi na? Uma ngokoqobo ungaqinisekile ngakho, mngani asikhuleke ngakho manje. Niyazi ukuthi ukuphila kwini na? Ngumoya ongcwele. Uma ungakawemukeli lowo moya ongcwele kuwe ongokuphila owawusesithumbweni sokuqala esavuka, yabo uKristu, ulibo lalabo abalala. manje uma lokho kuphila okwakukuye lowo moya ufanayo ungekho kuwe akunandaba ukuthi uzama ukuba nomoya omuhle kanjani ungeke wavela akukho lutho lapho lokuvusa ungathatha uhlavu olubhastelise nenye into ethize lungeke lusathela seluphelile uma ungowesonto nje futhi ngempela ungagcwalisiwe ngomoya kaNkulunkulu ngiyazi ukuthi kulikhoni ukwenza isinqumo sokuma manje ngoba bakubiza yonke into lokho akunandaba bambiza ngento efanayo futhi bonke labo abaphila ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayokuhlushwa bahlupha abaprofethi ababe phambi kwenu bayakwenza namhlanje bahlupha labo abakholwa abaprofethi owaye phambi kwabo kanjalo bayokwenza kini uma ungaqinisekisile ngakho ikhanda lakho likhotheme namehlo akho ecimezile ngizonicela enye futhi into eyodwa ukuba niyenze ngicela ningiqonde kothamisa inhliziyo yakho uzoyikhothamisa na kothamisa inhliziyo yakho nje umzuzu futhi ubungathi mfowethu Branham kungabibikho umuntu obukayo kodwa uNkulunkulu nami mina ngiqiniso ngise kungabazeni okuncane ukuthi ngabe ngiyokhuphuka futhi ungangikhumbula emkhulekweni na manje asikwazi ukubizela ealtari akungaphezu okuphakamisa isandla sakho nje phakamisa isandla sakho nje uthi mkhumbule mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise wena yebo ndawo zonke akabonga uNkulunkulu ngiyanibonga Baba wasezulwini amancane amazwi alula kodwa nokho umoya ongcwele omkhulu seduzane yena owazi impilo yenhliziyo futhi baphakamise izandla zabo ukuthi abaqinisekile ngakho kodwa nokho baya kukholwa bona baya kufuna futhi nje abanakho lokho abazi nje ukuthi lowo mgwaqo uyoba njani phansi nengatsha kuphume egatsheni kungene engatsheni kuphume engatsheni kuyongena phansi esiqwini kubuye futhi wena ungumholi ongumphelekezeli Nkosi njengaso hambweni lokuyozingela uma ungabizi ngaphambili bese wenza amalungiselelo umholi ongumphelekezeli ungalahleka futhi sibiza phambili manje kumholi ongumphelekezeli wokuphila owathi ngingukuvuka nokuphila uyayazi indlela Nkosi Ngibhalela le ncwadi encane ngesimo somkhuleko futhi babhala into efanayo bemukele Nkosi bafuna ukuzibekela izindawo zohlwitho leyondida enkulu kade bese emhlanganweni kuleli viki futhi bakubonile ubukhona bakho futhi bayazi ukuthi ulapha abana sitashi kanjalo ucabanga lokho amadoda aletha imilayezo awasizo izingelosi angamadoda futhi siyazi ukuthi wena usebenza ngamadoda futhi ngiyakhuleka manje ukuthi izindawo ezibekelwe bona zizokwenziwa kulokhu kusa wena wathi oyongivuma phambi kwabantu yena ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele uma lolu suku lufika khona ke uyobahola uba lezele bawele umfula bephuma egatsheni behlele emvinini bayongena empandeni yomuthi uma ulibala khona ke ubabuyise bakhuphuke futhi kuleyo ndida enkulu ekupheleni kumgwaqo bangabakho Nkosi kuphakathi kwakho nabo ngiyakhuleka Nkosi uma bengakaze babaphathizwe ngumbaphathizo wamaKristu ukuthi bazokwenza lokho khona ke bazogcwaliswa ngumoya ongcwele ukuphila okuzobahola kubaphelekezele ngokuba kusegameni likaJesu Kristu sicela lokhu amen ngiyanibonga ngomusa wenu sekwedlule le esikhathini futhi ngiyazizwa ukuthi yimi enginecala uma kukhona noma yimuphi umehluko okufanele ukhokhwe kunalowo obukhona wehholo kulokhu kusa ngizokhokha mina uqobo sizokulungisa
Just one side.
kaphelani isimo sohlwethu ukuthi siyoba kanjani sihlangana thina ngaphambi kokuba sihlangane naye ngoba wayazi ukuthi uma sesifika lapho ngiyobe ngimangala ukuthi ngabe ukhona yini nina nimangala ukuthi ngabe ngikhona yini kodwa iBhayibheli lathi thina sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asinakubavimbela noma sibavimbe labo abalele ngokuba icilongo liyakukhala nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona-ke thina esekhona sisasele siyakuguqulwa ngesikhashana ngokuphazima kweso futhi sihlwithwe kanye nabo kuyoba ngokukhonza okunjani pho ngaleso sikhathi manje sihlwithwe kanye nabo manje siba yingxenye yalokho ngaphambi kokuba leso sikhathi sifike sihlwithwelwa ohlwithweni asiqhawulane nje umzuzwana nje bese-ke sikhishwa ngokomthetho umzuzwana sisacula elithi ngiyamthanda asiqhawulane nje sithi uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise yena uNkulunkulu akubusise mfowethu besaphuma ngizolandela niyazi ngivikele ukungabambeki esixukwini ngiyaqonda bengani uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngikubusise mfowethu manje siphakamise izandla zethu nje futhi sivale amehlo ethu manje kamnandi ngempela.
I love him.